Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyiriganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Thank you.
kazi idahemika nonsha bangura
Kandita huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC turi kuwa gatatu tariki ni ya munani ni ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera yuko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa na programme za radio itahuka tuje mu kiganiro cyacu uyu munsi aho dufite ingingo zitandukanye turi burebe turahera ku ngingo ya mbere tureba abenshi mwatwandikiye ku kibazo cya Karasira Aimable turibaza tuti ese izi ndwara zo mu mutwe leta ya Kagame itwerera abanenga leta ya FPR aho ntiyaba ari umuvuno mushya iyo nkuru turaza kuyiganiraho mu kanya n'umunyamategeko Maitre Ignace Rusagara ku nkuru ziri gukurikiraho turaba turi kumwe na Comrade Denis Rugendo aho tuza kureba ko ubujura burimo kuba mu Rwanda cyane cyane aho FPR ikomeje nyine gusahura gusahura abaturage mu birebana n'imisanzu bikaba binahuranye rero na uko nabonye François Ngarambe ngo yizihiza imyaka ijana ya CPC ririya shyaka ryo mu Bushinwa FPR yabikeka kuzamara imyaka ijana nkeka ko yicara ikikirigiti dufite imyaka ijana natwe ku butegetsi ubwo rero abaturage batwandikiye bati Bwana Ndayizeye baduha n'urutonde rwose hirya no hino mu gihugu imisanzu barakusanya mu gihe cya COVID-19 batitaye ku bibazo by'abanyarwanda iyo ngingo tuzaze kwigarukaho turazana rero kureba ku madeni amadeni yakomeje gutumbagira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko mwayibonye hari za fries imaze iminsi zisirikira abantu bavuga bati ni ibiki aho bavuga bati miliyoni zigomba kwishyurwa muri Eurobond Rwanda Air ndetse na Kigali Convention bya bizatwarwa turaza kureba rero twifashije inkuru yo muri The Chronicles mu kinyamakuru cya Dr. Kayumba agaragaza bimuzi nyine ko yagize amahirwe cyangwa ko bagize amahirwe kubona umugogoro w'amadeni leta y'u Rwanda ifite igomba gutangira kwishyura umwaka utaha turaza kureba iyo nkuru turi kumwe na Comrade Denis Serugendo turaza no kugaruka ku bindi twabateguriye kuko turabifite byinshi hari ibirebana n'umutekano mu karere inama y'abahagarariye ubutasi ngo yasoje imirimo i Burundi biga ku kibazo ngo cy'umutekano muke mu karere ngo bemeje kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko uwo muntu yakwibaza ati imitwe yitwaje intwaro wavuga ni iyihe mu karere usibye ihi ishingwa n'akaga muri Kongo cyane cyane ihungabanya region cyangwa akarere k'ibiyaga bigari turaza kubireba kuko abenshi mumuvuga muti bivuze iki ku bantu nk'aba baba bavuga ngo bararwanya imitwe yitwaje intwaro kandi tuzi neza mafia zikorerwa muri biriya hari inkuru ntabwo nibitinde ariko biramenyerewe kuko the East African Community buriya ifite intumbero yo kuzihuza ikaba igihugu kimwe ni nayo mpamvu bavuga bati passport imwe bafite gahunda kuzagira ifaranga rimwe cyangwa bavuga ngo bitinde bitebuke igihugu kizaba kimwe hari umwe n'umunyarwanda bibaza bati ibyo byabaye ryari cyangwa bivuze iki kuko hari inkuru ya sotejo aho Perezida Museveni yavuze yuko nyine ngo hakeneye kuba federasiyo ya Afurika y'Iburasirazuba ariko ku banyarwanda adakurikira wenda bamwe bati bivuze iki ko Perezida Museveni avuga ati East Africa yaba igihugu kimwe nk'aho wenda ari bishya ni ibintu biri mu mahame rero ya East African Community kuzaba igihugu kimwe umunsi umwe ariko bimaze igihe buri bihugu birakiga uko byazabigenza niyo mpamvu ngo bavuga bati bafite gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe gahunda ya passport imwe yirahari ndumva bari bafite kugomba gutangira gukoreshwa n'ibindi ariko ubwo ku bantu wenda babadakurikira banabonye komantari banyandikira bati kuri radita ukamudufashe wenda nibyo muzi mudufashe kubyumva izo ngingo nizo turi bwibande kuri mugoroba reka rero ntangire mu ikaze bagenzi banjye turi mu bane muri izo za radita ahuka Comrade Maitre Ignace Rusagara niba munyumva ikaze muri izo za radita ahuka
urakoze cyane Comrade ndagusuhuje nsuhuje Comrade Denis nsuhuje n'abandi badukurikiye kuri uyu mugoroba bari ahantu hatandukanye rero nkaba ntegereje Serge kumpa mikoro neza tukaganira urakoze
urakoze cyane Comrade nagira ngo ngushimire kubashe kongera kuboneka inkuru ngira ngo udufashe nirebana n'urwo rw'amategeko ko wabonye ko profeseri Aimable Karasira uyu munsi bivuzwe ko ngo yatangiye kuburana usibye ko urubanza rwasubitswe ariko usibye n'ibyo by'urubanza rwasubitswe havuzwe handitswe byinshi iby'uburwayi bwe hagati y'abamwunganira ndetse n'urukiko icyatunguye abantu kumva ko Karasira ngo yaba amaranye uburwayi imyaka 18 iyo bavuga ngo indwara urwayi rwo mu mutwe abantu ntabwo abasha gusobanukirwa urwayi rwo mu mutwe ari nacyo kitera urujijo ku bantu bamwe na bamwe bandika bati ariko se ko bandika ngo amaranye imyaka 18 urwayi rwo mu mutwe afata imiti yarivuza bihuriye hehe nibyo kuvuga ko wenda yaba ari umusazi nk'uko wenda bishaka kumvikana mu ntore hirya no hino ikindi nanone kuba urubanza wenda rwasubitswe rukaba ruzakomeza mu minsi iri imbere tariki ya 23 z'ukwa karindwi niba nibuka na hariya wumvise ko nta bisubizo byatanzwe na RIB niho abantu bibaza bati niba Karasira avuga ko yavujwe na RIB cyangwa ajyanwe gusuzumwa na RIB iyo baza gusanga ari umurwayi aho kese ye ntabwo bagomba kuba dismiss cyangwa bagomba kwitesha agaciro kuko niba bavuze ngo umuntu ararwaye icyo gihe wa mugane wa muhanagura n'ibyaha mukurikiranyeho so niyo mpamvu ngira ngo rero twumvikane utufashe kuri iyi dosiye ya mbere irebana na Karasira Aimable kuko abenshi banditse bavuga bati ibintu by'uburwayi bica biri mu Rwanda barafinda ararwaye idamange ararwaye Karasira ararwaye kandi bibuke ko na barafinda yamye abwira barafinda abwira Aimable ko nawe bamubwiye ko ari buzakurikiraho kujyanwa indera guterwa bya bishinge kuba rero nibera mujyanye ngo kumupimisha nabyo bifite ikindi byabihatse ariko nanone niba ari imbere amupimishije twagombye kuba tuzi rezilita zatanzwe niba ajya mu rukiko avuga ati mubanze muzane rezilita hano nanjye nzimenye ibyo amaperereza ibyo ibizamini bya muganga byaragezeho ibyo nabyo urumva ko biteye impungenge mu rubanza nyamukuru urumva yuko umuntu yiteguye kuburana ariko ati mwankoreye ibizamini by'uburwayi bwanjye ni mu bibisubizo kugira ngo mbere yuko mburana mbanze menye uko mwasanze mpagaze hari byinshi rero bivugwa nyine abantu babandika niyo mpamvu rifuje ko tuganira tubwire uko urubanza nkuru iyo murubonye bigenda bite ese izi manza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abanenga leta ko zikomeje kugira umwihariko ko baba bafite ikibazo cyo mu mutwe kandi tukibwirwa n'urwego rw'ubugenzacyaha ubundi tukumva ngo bagiye kubapimisha twabyumvise kuri Barafinda twabyumvise kuri Damange tunabyumvise kuri Karasira aha niho twibaza niba waba atari umuvuno mushya leta y'agatsiko yadukanye uyinenze wese bati urwaye indwara zo mu mutwe ubutegetsi bwo buvuga ngo turi abasazi wenda sinzi ukuntu twahuza indwara zo mu mutwe n'ibisazi bikaba ariyo mpamvu rero nifuza ko wenda kuri iyi ngingo twatangira udufasha utubwira wowe uko ubibona nk'umunyamategeko kandi uzi neza uko izi nkiko zo mu Rwanda zikora n'uko zaba zikukinga amadosiye y'abamwe mu batavugana mu butegetsi cyangwa abanenga ubutegetsi bw'agatsiko
amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa ry'urwo rubanza kuko ubibwiye abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganya
abo banyamategeko bakaba babivuga biki byagenze bite byatewe n'iki
mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19 ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira uwo ni Maitre Evode Kayitana akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpande ebyiri iya mbere Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege ya kabiri bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe nabajije Maitre Kayitana yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018 ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2003 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUK Butare nabyo ni ibya kaminuza ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza Maitre Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo
none Eric bagira ubusa watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo
twibukije abakurikiye radiyo ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana Karasira araregwa ibyaha bya jenoside n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga oribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi nayasobanura umutungo inkomoko yawo noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibifitanye isano nayo inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye atisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe akavuga ko mu rusange ngo genocide itateguwe genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida General Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise ukuri mbona aho hose Ribu yari yadutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bajya kugira ayo magambo urubanza nkakwibutsa ko rwimure ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka
baditahuka murabyumva rero reportage ya Eric Bagirubusa ikigali mu Rwanda urumva ko itangazamakuru naryo ritemewe gukurikirana urubanza n'amakuru nawe yakuye kuri telefone bitewe nuko bitwaza COVID-19 bakaba rero badafite ububasha bwo kujya mu rukiko. Ikindi Karasira yavuze nawe nuko yasabye ko urubanza rwe rwazaba ku karubanda aryo bwo bitangukira rutaba mu muhezo nkuko babigira kuri Damange ati bitewe nuko inkuru yanjye yabaye kimomo ati ndifuza yuko urubanza rwanjye rutashyirwa mu bwiru cyangwa ndiza ko mutwumva neza mwe mu mwandika muti ntabwo turabumva ni muratangiye twatangiye ibyo byose turaza kubigaruka mu kanya. Comrade Demetre Inyasi, tunahere ku byo Eric Bagirubusa avuga, tunahere ku byo twagiye dusoma, uribaza izi mpande ebyiri Karasira arimerera ko amaze igihe arwaye arasaba ibitaro gutanga raporo y'ubuzima bwe, Ribe nayo yagiye kumupimisha higeze igaragaza ibizamini yabonye, ubu butabera nkuko tubwibaza nyine ikinamico rigezweho nyine niko nge nabyita. By the way, ahanganda nifata kuko ntabwo nzi etat de sante yuwo tuvuga uko iteye, ariko nk'umuntu wese uri mu itangazamakuru yakwibaza byinshi n'amavu n'abanyarwanda batwandikira nyine batubaza byinshi. Maitre Inyasi Rutagara, ijambo ryanyu kuri iyi ngingo, kuri uyu munsi wa mbere niki wumva wasangiza abantu wakiriute ibintu birebana n'uburwayi naho ibitaro bigomba gutanga amakuru ku buzima bw'ukurikiranwe mu rukiko? Aimable Karasira,
nongere ngushimire Comrade. Ibyo byerekeranye n'itangizwa ry'urubanza rwa Karasira Aimable haburanwa, ndakeka ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Kubivuze nuko bagira ubusa nyine nawe yabivuze, niko koko byagenze. Ibintu rero byerekeranye na ziriya manza kuba wabireba ukabivugaho mu rwego rw'amategeko n'ikiba kinagamijwe akenshi biba bigoranye kuko bihinduka umunota ku wundi. Buriya iyo abantu baburana, ndavuga uregwa, ubushinjacyaha n'urukiko, iyo bari hagati aho ngaho, buriya ushatse wabigereranya n'amakipe abiri ya football yayindi tumenyereye mu Rwanda atari yayindi hano muri Amerika bakina, wenda abacamanza bakaba baba arbitre. Uko bimeze kose rero hari ibintu bajya bavuga ngo ruhagwe iridunda, isaha n'isaha ikipe nubwo yaba itakurusha imbaraga ishobora kuba yagutsinda. Noneho iyo arbitre we azwi ko ari umuntu ushobora kubogamira uruhande rumwe, ibyo noneho byongera inkeke ku yindi kipe izi neza ko igiye gukina na ngenzi yayo, ariko nanone hakaba hari izo mpungenge z'uko umusifuzi ashobora kubogamira ikipe yindi bihanganye. Niyo kaya ya Karasira rero mu ruhande rumwe, rero turabibona gute? bira bintu byo vuga ukarasira rwaye abavoka babizamuye babizamura bo kubgabo hari icyo bagamije turaza kugisobanura nibyo nakubwiraga amakipe abiri ya China buri kipe ifite impungenge ko indi yayitsinda kabone nubwo ha ikipe imwe yaba irushinda bikushobora kuvuga iti yaduca muri hobi so kuri iyi kaya karasira rero kiriya kintu cyazamuwe na bariya bavoka Maitre Kayitane Vode cyane reka wenda Maitre Kayitane mbazana namusohoze mutashe ni mugenzi wanjye twakoranye umwuga w'abavoka ariko by'umwihariko nkaba mugomba n'icyubahiro kidasanzwe kuko n'umwarimu wanjye yaranyigishije muri kaminuza imyaka nk'itatu so turaziranye rero neza tuziranye kuri ibyo by'amasomo n'ibindi byinshi ndamutahije rero mu rubanza wenda nanavuga ko yanitwaye neza kibiriya cyo bigamije rero akara agaciyemo kwa rugutasha Maitre Evode igihari buriya bazamuye kiriya kintu kugira ngo barebe ko urubanza rushobora guhagararira kuri uru rwego reko urubanza rushobora guhagararira kuri uru rwego Sarasira Aimable agafungurwa agataha byitwa ko afite biriya bibazo ko adashobora gukurikiranwa ibyo bikorwa muri urwo rwego noneho rero hari abantu bashobora kwibaza bati ni ukubera iki bashaka kumutwerera ibintu by'ubusazi noneho akaba atakurikiranwa ni bwa buryo bw'amayeri bukoreshwa cyangwa se inzira nyinshi umwavoka bafite nk'umukinnyi wa football ashobora gutsinda mpaga ikipe bitiriwe bikina iyo umukino ugiye kuba nibyo nakubwiraga ushobora kuvuga uti buri kipe bikeneye gutsinda hageze igira imana rero igatsinda mpaga bitiriwe bikina ni amahire cyane ko haba hari icyo kibazo noneho muri yaka baramutse bemeje biriya byaba ari avantage ku ruhande rw'abavuka ko Karasira Aimable yarekurwa nihirwe habaho kuburana cyane cyane ko bafite impungenge ko uko kuburana kuzabaho bizaba ari iburanishaho umucamanza azaba abogamye ku ruhande rw'ubushinjacyaha biranumvikana n'ubwo bushinjacyaha nta buhari ahubwo azaba abogamye ku ruhande rwa Kagame na gatsiko ke cy'abavoka bikaba byari ngombwa ko basurebye ikintu nka kiriya cyo kuvuga Karasira afite ibibazo no kubera iyo mpamvu atakurikiranwa ubwo rero babyemeje gutyo bikaba Karasira yarekurwa agataha ariko noneho urundi ruhande hari ukwibaza uti koko Karasira ni umuntu buriya butegetsi bushobora kwemera ko afite ibibazo byo mu mutwe ku buryo yarekurwa kubera iyo mpamvu agataha atigeze aburanishwa ibyo bikorwa n'abantu bafite ubumuntu bikorwa n'abantu bemera kuko ko baba batagamije ibyitwa munyumvishirize biragoranye cyane rero abanyarwanda baramutse babonye ziriya nkiko ziramutse zemeye kiriya kintu Karasira agataha cyangwa akajya kuvurizwa muri za Caraes Ndera hazitegwa ibindi bintu bikomeye kandi bibi cyane ku buzima bwa Karasira kuruta n'uko yakwigumira muri gereza impamvu mbivuga ni iyihe Karasira ibyo yavuze twese twarabyumvaga twarabikurikiranaga uwavuga ko harimo ubusazi uwavuga ko ibyo Karasira yavugaga ko ari ubusazi uwo niwe waba ari umusazi kuruta Karasira wavuga ko Karasira ibyo yavugaga ari iby'ubusazi niwe waba ari umusazi kurusha Karasira nicyo cya mbere icya kabiri biriya Karasira nanone yakoze serije ntiya abantu bajye babimenya neza buriya Karasira ni umututsi na buriya butegetsi bupretendinga ko ari ubutegetsi bw'abatutsi burengera inyungu z'abatutsi umututsi rero ubutunze agatoki ubuze ikibi bakora cyangwa se utemeye gushimagiza ibyo bakora bo ku ruhande rwabo bamufata nk'aho yagomeye ingoma kandi ugomeye ingoma kuri ya butegetsi bwa Paul Kagame bamuca igihanga Karasira rero kuba ikimutegereje icyo bamuhanisha kimutegereje nuko bamushije igihanga ko ibyo yakoze byamaze kuba karifiye deja nko kugomera ingoma hatitawe kuko baba bavuga ko arwaye cyangwa atarwaye gusa nanone umuntu akaba atabura gusinyara bene gihugu abanyarwanda kugira ngo bamenye ko cyose muri abategetsi bwakwemeza ngo ziriya nkiko kuko ntabwo zifata icyemezo kirende panda igihe cyose ziriya nkiko zakwemeza bukarasira ari umurwayi abanyarwanda bazakomeza bakurikirane hafi kuko bizaba bigiye gukurikiraho noneho bimera nka biriya bya barashinda bizaba biciye mu rukiko bemeje ko arwaye noneho kumuterura bakamujyana indera byo bikaba bitazasakuza cyane aho nk'ibya barashinda ahubwo byo bikaba bizoroha bakamujyana bakamushyira hariya rero ibyo mvuze ni ibiki mvuze ko mu magambo make ya ko abavoka bifuje ko urubanza rwarangirira hariya atari ukuvuga ko batinye kuburana kuko babizi neza ko ibyo Karasira aburana ari ugomba gutsinda kuko ibyo yakoze byari mu burenganzira bwe bwo kuvuga uko atekereza ibintu ibyo kuvuga ko ahakana jenoside ibyo nabyo bikaba bitanashoboka kubera ko icya mbere jenoside yaramukorewe mu mvugo ze nyinshi yagiye avuga hari yagiye avuga ko adashobora na rimwe gutesha agaciro jenoside cyangwa ipfobye ibyo rero bakaba batatinye kuburana kubera ko batsindwa ahubwo batinye kuburana kubera ko batsikamirwa mu bundi buryo bakumva rero batsinda amaga batiriwe baburana ubwo rero tukavuga rero ko ubutegetsi cyo butagitanga zira nkiko ntabwo zagitanga ziramutse zigitanze zaba ari undi mugambi mubisha zacuze zifite ibyo zishaka gukora kuri Karasira rero nkagira ngo numvikanishe neza ko abantu wenda ntibafate na Maitre Kayitane Evode ngo babe bamugereranya na Rugaza kuba ari umuntu ushobora kuba yagambana njye uko muzi uko tuziranye ntago ari umuntu ushobora kwemera gukora ibintu nk'ibyo ahubwo yabyihorera ntabe yaburana ariko igihe yakwemera kujya mu rubanza ntago yakora ibintu nka biriya byo kugambana kugira ngo ate Karasira mu kagozi nk'uko Serge rero nkaba numva ari ibyo navuga cyo kuri ufite ikindi wambaza kuri urwo rubanza nabwo niteguye kuba nagusubiza urakoze
urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara ku bisobanuro byiza uduhaye ndagusubiza inyuma kuko abantu banditse ibintu byinshi nyine batwandikira ni nayo mpamvu ngira ngo wenda tugerageze kubisobanura niba bishoboka ubaye nk'umwira uti ababurana ari babiri umwe abashaka gutsinda ubigeranya nk'amakipe y'umupira w'amaguru mu mupira w'amaguru hari ikipe yifuza yuko indi yakwica itakubereza amategeko umupira utaraba kugira ngo bayitsinde impaga ibyo turabimenyeye muri siporo niyo mpamvu uzasanga batangira kuverifiye umwirondoro w'abaje gukina nationalite imyaka n'ibindi byose sinzi abana banayireba padwe ariko ya iyo bari muri ligue y'abatarageza mu myaka 18 barabireba byose anyway ikintu kirangaha ni ukumbwira uti ni imwe muri strategi yo gutsinda urubanza utagiye kuburana ariko nanone abantu bibaza baribaza bati baramutse bemeje ko Karasira afite uburwayi kandi yaramaze iyo myaka yose 18 ari muri resitora za leta akora uburwayi baba bamenye ko akoze ibyaha cyangwa baba barabwirengagije ku zindi nyungu akagoma mu nshingano z'igihugu kandi byitwa ko ari umurwayi agafungura cyano ye ibyo yavuze twese turabyemeranya akabikora noneho bakaza kumushinja icyaha cy'uburwayi bakaza kumuvuga ko arwaye kandi yaramaze iyo myaka yose 18 yirwaza aho rero niho abantu bavuze bati confusion irimo hagati y'ibyo bice bibiri kuko ari ribe ngo yagiye kumusuzumisha ntabwo iratanga umwanzuro w'ibyo babonye ari nabyo Karasira avuga ati ndashaka kumenya icyo mwagezeho mu masuzuma mwakoze nawe ati ariko ku rundi ruhande ntegereje ibitaro nivurizamo gutanga raporo y'imyaka 18 aho rero niho wenda wumbwira uti ni nk'umukino ariko nanone umuntu yakwibaza ati ninde ufitemo inyungu gutsinda uyu mupira aho niho wenda impungenge zazira niba bavuze bati Karasira ararwaye ariko nanone kuti aragendera biramera nk'ibya barafinda cyangwa bizaba bikuruta ibya barafinda icyo gihe ni leta yabitsinze izo nyungu nanone ariko nanone avuze ati ndemera kuburana nitwaje ikibazo cy'uko ndwaye nanone wenda bakamukubitaho ya nyundo sitira nanone leta ibitsinze aho ngaho nanone wowe ubona uwatsinda aho ngaho ari inde hagati wa mukino nkuko urimo kuvuga kuti ni mu mukino kuri wowe nkuko bikurikira mu nyamategeko.
Eh comrade urakoze cyane. Eh ngira ngo Karasira ya kwemeza ko arwaye akajyanwa indera bita byakwemeza ko akomeza akaguma mu rukiko ndagira ngo abanyarwanda barabizi na Kagame arabizi n'agatsiko ke ko Karasira mu mboni z'abanyarwanda afite icyo representa afite uko bamuzi ibyaro ya rubanza abanyarwanda barabizi. Karasira yatsinze urubanza kera. Karasira yatsinze urubanza igihe yajya yatangiraga kuvuga amabi y'agatsiko. Agatsiko kakamunanirwa. Agatsiko kakananirwa kumushimuta nk'abahati ngo kamwice. Agatsiko ntikamunige nka Kizito. Agatsiko ntigakora amabi yose kumara kirya gihe kingana kuriya. Uyu munsi nyuma y'igihe kirenga umwaka Karasira akabaye bwafashwe. Ubwo rero ntago ari urukundo bamukundaga. Ntago bamukundaga. Nta kindi bari bamutegereje ahubwo yari yarabatsinze. Ndakubwiza ukuri uriya kirya gihe cyose Karasira yamaze avuga n'intambara yari mu mutima wa Kagame. Ni intambara yari mu mutima wa karagatsiko k'abicanyi bose bibaza icyo bashobora gukora kuri Karasira. Ibyo ngo warabirebaga kuri ba Tom Maherwe, warabonaga kuri Bandahe, ba Tom Ndahiro nyine abo ngabo bose, ibyo bandikaga biriya ntakabaga kuzuye ku mutima wa Kagame, ntakabaga kuzuye ku mutima w'agatsiko ka Kagame k'abariya bicanyi. So mu magambo make rero nta kuvuga ngo kanaka ngo yabatsinzwe ngo kanaka yabatsinze. Karasira yarabatsinze kuva ku munsi wa mbere kugeza n'uyu munsi hakiri yarabatsinze. Nta kindi kintu twembe dutegereje. Nta butabera dutegereje muri bariya bantu ngo bazamuha ubutabera. Nta kindi dutegereje. Uyu yarabatsinze kera, ibindi bikurikiyeho abanyarwanda bo ubungubu nibo bafite inshingano. Ni twebwe dufite inshingano yo gukomeza ibyo Karasira yakoze. Ikivi cye yaragikoze na n'ubu aracyagikora, na n'ubu aracyari tayari uvuga ko avuga ati urubanza rwanjye ni murushire hanze. Si uko yewe ko muri urwo rubanza hazabamo akarengane, azaharenganyirizwa, ariko ni ukugira ngo akomeze yereke Abanyarwanda ibyo yanaberekaga n'ubundi. Serije rero nta gutsindwa ntaki na Abanyarwanda niba bareba bagasanga umuntu uvuga nka Karasira ayiwe musazi bamuri cyuwirwa aririmba inkotanyi atanazi asingiza avuga ibyo yaganiriye na nyina mu kirambi avuga n'ibindi bitandukanye, uwo ngo akaba ariwe muzi uwo nakomereza aho ngaho. Ariko ntago Karasira arwaye, nta murwayi uvuga ibintu nka biriya. Ntago Karasira aburana na Kagame na FPR yarabatsinze. Ntihabeho no kwigwa abantu bashakisha ngo kanaka yaratsinze, ngo ninde uzatsinda hagati ya Karasira nande. Ibindi ni imihango, ibindi ni imigenzo, ni kuri za apartheid zikora zica abantu zigira gute. Ariko uko bisha abantu, uko bafunze abantu, ntago ariko baba batsinze, ahubwo baba batsinzwe. Ni ukuri Karasira rero nongere mbivuge kandi mbishimangire, intsinzi ni ya Karasira. Karasira iyo ntsinzi ntacyo yifuzaho, ni intsinzi y'Abanyarwanda yahigeneye twebwe Abanyarwanda. Twebwe Abanyarwanda twaratsinze kandi turacyakomeza no gutsinda. Comrade urakoze.
Urakoze cyane Comrade Maitre Rusagara. Nta bibazo by'indi mfite biruta ibyo butanze, kuko abenshi nibyo bagarukagaho bibaza bati hagati ya Karasira naribe ndetse nawe n'ibitaro yivurizamo bite ko tubona bisa nk'ibivuguruzanya. Andizera ko ibisano tanzira binumvikana. Ubwo tuzategereza tariki ya 23 z'ukwa karindwi dukomeze twumva ikizakurikiraho, niba ibyo bitaro bizatanga amaraporo y'ubuzima bwe, noneho tukumva umwanzuro uko uzabigenda. Ariko kugeza magingo wa mugani nta bindi twarenzaho, kuko turacyari mu rujijo wa mugani. Ntabwo tuzi icyerekezo cy'imiburanishirize, cyane cyane kubona ko bimaze gufata intera y'uko abantu barwara ngo babashinze indwara zo mu mutwe. Kandi burya nanone byumvikana ngaha sinzi niba aricyo babivugaho iyo bavuze ngo indwara zo mu mutwe abandi bumva ko ari ibisazi ariko burya abasha kuvuga indwara zo mu mutwe wenda ntano bibona n'ibisazi ariko muri kontese y'ibyo tuba tuvuga mu Rwanda bahita ngo ni umusazi biri yavuga ni ibinyabasazi niyo mpamvu ya muntu akwiye kujyanwa kwa muganga ese ubundi mu mategeko mu determina mute cyangwa pardon kwa twabivuze ko ari ibitaro bizabikora raporo ubundi iyo umuntu bavuze ko afite indwara zo mu mutwe nazo zarazikwiye kugira kriteria hari indwara zitaburanishwa utajya mu rukiko ngo uburane bitewe n'urwaye mu mutwe ariko rero ntabwo bivuze ko kuba urwaye mu mutwe bivuze yuko utakurikiranwa nanone sinzi wenda nicyo wafasha abantu aho ngaho kuko abenshi bumva ko ari umusazi nyine adakwiye gukurikiranwa
urakoze komedi Serge ngira ngo abadukurikiye banatwumve neza bana ntibavuge ko twebwe turimo turwanya ikibazo cyashyikirirwa urukiko kugira ngo rugisuzume mbere twebwe ntabwo tukirwanya kandi uburyo bwo kuburana kandi nibwo nanjye ndi muri urubanza ibyaha byakozwe mbura ndamutse nunganira Karasira nabikora nanone hari ikintu abantu baba bakwiye gutekereza buriya indwara zo mu mutwe se abantu benshi ninde wasanga atarwaye mu mutwe wenda duhereye no kuri Kagame nyirizina witwa ko ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe ararwaye mu mutwe afite ama disorders menshi ngira ngo wenda Serge ushobora kuzashaka umwanya waza twazabiganira iby'indwara za Kagame
ariko bo banavuga ko by'umwihariko biri mu muryango ko hari n'abambwiye bati mushiki we Marise we ni umusazi bati ni ibintu biri mu muryango w'umukuru w'igihugu niyo mpamvu imyitwarire yeyo byanakora kumwita umusazi bitewe n'uko ngo biri mu ndwara z'umuryango simbizi ariko nagiye mbyandikira
ibyo uvuga nibyo Marise ni umusazi wambara ubusa ni umusazi ofeti buriya abantu bize psikoloji niba wajya kuba ko umuntu ibibazo afite abyikura agasa n'ubijugunyira abandi yawize wumva mu bihe byashize Kagame atwita abasazi n'abandi bose ariko nkuba ikigali nyine barabizi bose ko Marise ari umusazi biriya Kagame ko arabizi ko ari ibibazo erediteri agomba kohereza no kubana yabyaye nabo bagomba kuba bafitemo akantu k'ibyo by'ubusazi ariko icyo nashaka kuvuga ni iki ni uko Karasira ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe ku mpamvu zitandukanye ibyo aratuganiriye twese turabizi ntacyo atabwiye abanyarwanda ashobora kugira amatroma kubera ibibazo yaciyemo ashobora kugira za depresiyo y'umuntu mureba ari aho ati njyewe nafashe icyemezo ko ntazabyarira muri iki gihugu akavuga ibintu bitandukanye nka kuriya ntawe ushobora kuba ko adafite ibibazo koko ibibazo arabifite kandi twese yadusobanuye ibibazo byahereye ariko noneho umuntu nk'uwo nguwo burya umutandukanya n'umuntu w'umusazi usanga muri pubere arimo kurya imyanda umuntu wakinga under influence umuntu ni ukuvuga ngo ni wa muntu ukora ibintu atari bidaturutse ku bushake bwe wa muntu ukora ibintu atazi ibyo akora wa muntu uvuga rimwe mu kanya akavuga ikindi uwo nguwo mu mategeko y'ikiranwa ubwo bazasuzume neza na Karasira niba ari uko nk'uko ameze cyokora ngiye bizantera impungenge kuko sinteze kuzemera ko Profesa Niga ari umusazi ntabwo nshobora no kuzabyemera na rimwe niyo mpamvu bizantera n'impungenge mu gihe urukiko rwafata icyo cyemezo ko yaba agiye kugirirwa nabi si ubwo rero icyo warubajije Serge ni ukuvuga ko mu magambo makeya ntabwo abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe ari ibibazo ushobora kuba ntago baba ari abari ntago bakurikiranwaho ibyaha so ariko hari kategori z'abasazi ntago ni umu expert abaganga bo bashobora kudeterimina bakavuga ati umuntu uyu muntu uyu nguyu iyo yakoze ni ibikorwa yakoze bitamuturutseho yabitewe no kuba ari umusazi ubwo rero twazareba koko ubwo byabyemejwe ko abantu bose banenga Kagame kuko ari abasazi ubwo ngira ngo natwe twese ubwo nicyo cyaba kidutegereje n'ibihugu noneho no kutwe extrada wasaba atangira kujya basaba kuguha batuvuza so nibyo ngibyo Serge kereka niba wenda ntasobanutse neza nakongera nkagerageza abasobanura amakosa
ura urakoze cyane comrade kandi uko bisobanura niko bimeze nyine ni nibina abantu bagomba kwirinda kujajinga bitewe nuko iyo umuntu avuze ngo arwaye iyo bavuze ngo umuntu arwaye mu mutwe nyine nuko abanyarwanda cyangwa ngo ni umusazi ku mbuga nkora nibwo gasanga ibyo bashaka kwibandaho ariko si byo nyine ubwo reka dutegereze turebe ibizava muri ayo maraporo y'abaganga nta kindi twakongeraho rero kerekana ibyo ushaka gusorezaho mbere ko tujya ku yindi nkuru ya kabiri
ha kindi comrade ndagukurikiye ni haba hari aho natanga igitekerezo uraza kumva ngo usabye ijambo
urakoze cyane wakira kuri mute ku ruhande rwawe icyo gihe n'usaba ijambo tureta tukumva shyira kuri mute tutaza kumva zayo kwenda uhugiye mu bindi reka twakire comrade Denise Rugendo niba mutwumva ikaze muri Sezara ditaguka Bwana Serugendo
urakoze cyane Serge uri kunyumva
kumva neza kandi turabashuje kuba mwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi
urakoze cyane reka ntangire ngushimira kuba wantumiye kandi ngusuhuze na mugenzi wanjye Maître Rusagara nkaba nsuhuje n'abatwumva abazatwumva bose ikiganiro cyararangiye nabo nkaba mbasuhuje urakoze cyane
reka tujye ku ngingo ya kabiri ku ngingo ya kabiri tugiye kwibanda ku bintu birebana n'ibibazo biri mu gihugu ariko birebana n'ubujura burimo gukorwa n'ishyaka riri ku butegetsi muri iyi minsi maze iminsi mbona ubutumwa abakunzi ba ditaka batwandikira batabaza ni ibintu bijyanye n'imisanzu FPR irimo gukusanya muri bino bya COVID-19 batitaye ku ngaruka za COVID iyo leta y'u Rwanda yirirwa ivuga ngo COVID yagize ingaruka ku bukungu ariko ntabwo ireba uko COVID yagize ingaruka ku buzima bw'umunyarwanda muri rusange bamaze iminsi bakusanya amafaranga rero menshi aho abanyarwanda bakomeje gutaka umunsi ku munsi ngo kubera imisanzu FPR inkotanyi ikomeje kubanyunyuza mu gihe cya COVID FPR inkotanyi yongeye ingano y'imisanzu ikura mu banyarwanda aho kuyihagarika mu bihe bikomeye abanyarwanda barimo gucamo bya COVID-19 iki ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese ukira mu gaciro wibaza ejo hazaza h'umunyarwanda mu gihe mu bihugu bikungahaye ku isi byose leta ifata amafaranga igakira mu mifuka y'abenegihugu ariko iwacu mu Rwanda muri ibi bya COVID-19 barabwira ngo FPR yongera ingano y'umusanzu abanyarwanda bagomba kuyiha kandi ahangaha ntabwo bireba baravuga abanyarwanda ntabwo bireba abanyamuryango ba FPR n'abanyarwanda bose anabyari mvuga nti wabyanga wabyemera umunyarwanda wese agomba kujya muri FPR nubwo bavuga ngo nturi muri FPR kuko utayitora ariko iyo bigeze mu gihe cyo kuzanya imisanzu wese aribwiriza akayatanga hari ibintu by'urutonde birebire bagenda batwoherereza binababaje ukavuga utari kuse ibintu muri iki kinyejana turimo cyangwa magingo mu bihe bya COVID-19 umuntu aratinyuka akanyunyuza abaturage amafaranga hano mfite nk'amaraporo atandukanye wenda nahera kuri imwe yaje uyu munsi yavugaga ku yaturutse muri Nyarugunga rero ubwo bagenda baganamo imirenge itandukanye none warebe iyo mirenge yose ukuntu bagenda bayitondekanya bagakora totari y'amafaranga arimo kuva mu baturage aravuga umuvandimwe aravuga ati ikibabaje si uko abantu badashaka no gutanga umusanzu ahubwo nuko muri ibi bihe bya COVID aho kugira ngo leta idufashe FPR ikomeje kudusahura ni ibintu bibabaje Bwana Serugendo ni mu gihugu hose kandi ntabwo ari kuvuga ngo ni ahantu hamwe kuko nk'aha uyu nguyu yagiye anyandikira amubwira ati ndaguha aho dutuye atariko biri mu Rwanda hirya no hino anyway muri rusange ni ikibazo gikomeye cy'ubujura kidasaba n'uko umuntu ajya gukora ubusesenguzi ahubwo akwiye kugaya akagaya rwose ku mugaragaro avuga ati iri shyaka riri hariya uyu mutwe nako witerabwoba urya karibwa n'akataribwa ntabwo uri hariya ku neza y'abanyarwanda iki ni ikibazo gikomeye cyane mu bihe bya COVID ni naho ngo bongeye umusanzu barimo gutwara Bwana Serugendo nk'umuntu ukurikirana ibintu by'ubukungu isi yose yaratatse ati ubukungu bwarazahaye ibihugu bikungahaye biti turafasha abenegihugu bacu ama leta atandukanye ati turakata imisoro kugira ngo tukoreze abaturage bacu ariko mu Rwanda FPR yo yongereye umusanzu wayo irimo gutwara abanyarwanda kandi kibabaje ni umunyarwanda wese ugomba kukatwa umusanzu ujya ngo mu isanduku ya FPR bivuga yuko baba ne bavuga ntago bari muri FPR uri mu Rwanda utari uri mu Rwanda uri muri FPR wanga wabyumva niba utuye mu Rwanda ufite adresse mu Rwanda umusanzu wa FPR ugomba kuwutanga bwana Serugendo ijambo ryanjye kuri iyo ngingo
okay urakoze cyane Serije ahubwo urakoze kuba umeze nk'ukizanye kubera yuko kimwe mu byo FPR izibukirwaho uretse ubwicanyi igitugu ariko nabira bintu byo guhora basaba abantu amafaranga ugasanga ayo mafaranga atagiye no mu bibakorerwa ku buryo n'abaturage bavuga bati okay twagize uruhare muri iyo investment twakoze none tunabonye muri tune do ni ibintu bigiye mu mufuka wa Kagame n'abantu bakeya kubera ko FPR yahindutse abo bantu urumva uwo muturage ayo mafaranga akomeza yakwa y'icyama wibaza ayariyo nuko kuva n'intambara yarangira kera bashoboraga gusobanurira abateraga inkunga FPR bikagaragara yuko ari ukugira ngo bafashe muri eforo y'intambara ariko ubu ushobora gusobanura uti FPR imaze imyaka yose ejo bundi babaga bari kwishyiza imyaka 20 ni gute baba bagikomeza kuyaka abaturage kwaka amafaranga abaturage nk'ishyaka niki ishyaka riba rigiye gukora niba iryo shyaka ritarahindutse eta ngo dusubire muri parti unique parti eta wasobanura gute ko ubukomeza kwaka abo bacumi bose no mu gihe bafite ibi bibazo by'igihombo cya covid ugakomeza ukabaka ayo mafaranga wibaza ayo mafaranga hajya bikakuyobera kandi ikindi rero ntibashobora no guha raporo n'abo baturage wababwire bati dore kuko mugomba gushyigikira ibikorwa ibi n'ibi bigiye kugerwaho niba ari n'igikorwa cyiza nabo bose bazungukiramo ubundi ntibakagombye no kubihisha njye kubabwira ngo nibatange amafaranga y'icyama yo kugira ngo bashyigikire ibikorwa bya Kagame se indege ze yirirwa azungurukamo none ukibaza uti ibyo ngibyo biba bimariye iki umuturage ikindi kintu rero wakomojeho kindi gikomeye cyane nuko ugenda ukayaka abanyarwanda bose Serije niyo baba ari abanyamuryango ushobora kuba muri bino byo gushaka kuba umunyamuryango ukavuga uti ngewe ndi mu ishyaka iri n'iri n'iri ariko gutera inkunga ishyaka byagombye kugendana n'ubushobozi bwawe n'ubushake bwawe ntabwo rero FPR ariyo yaza ngo ivuge ngo weho ugomba gutanga ya kubera kuri umucuruzi ese kuki utari gutanga mu cyama ugasanga baguteje imisoro bagushyizeho batangiye kuko kugushakira ibyaha ubanza uri gukorana na haduye ibintu nk'ibyo bimeze nk'iterabwoba bashyizemo abantu hariya ku buryo bageze aho bakabyemera n'abacuruzi n'abakozi ba leta n'abandi bashobora kuba bikorera ubuzima mu buzima busanzwe ugasanga ibyo bintu bumva ko ari ibintu byabaye ibintu bisanzwe bagomba kwibanira nabyo batagomba no kugaya cyangwa se ngo bavuge bati ibi bintu byagombye guhinduka tugomba kubyanga niyo mpamvu rero Serije nk'abari abacuruzi nabo baba bagomba kumva yuko ubwabyo ubwo buryo iyo mikorere ya FPR ari imikorere idahwitse kandi itanabaha n'ubwo burenganzira bwo kuba ubwabo bakwihitiramo uburyo bashobora kuba bafasha ishyaka cyangwa se batarifasha barijyamo cyangwa se batarijyamo ibyo rero bikaba byagombye nabo kuba intandaro kuri bo yo kumva ko ahubwo bagombye no gutangira kubagarira yose bakavuga bati FPR kubera irya nyundo ifite idushyizeho hejuru ku mutwe nta kibazo turayigenera iyi ngiyi ariko tugomba no gutangira gutekereza indi alternative tugomba gutangira gutekereza mu gihe FPR itazaba ihari kuki twebwe tutashyigikira abantu bo bazaduha ubwisanzure bwo kuba twakwihitiramo aho twajya twakwihitiramo gufasha cyangwa se ntidufashe bitewe n'ubushake bwacu n'ubushobozi bwacu icyo rero ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi ariko ni ikintu kimaze imyaka n'imyaka icyo kintu abantu bose barakizi umunyarwanda wari we wese ukurikira utigiza nkana arabizi ko FPR itunzwe no kwambura abantu kwica gufunga no kwambura biriya byo kuvuga ngo igomba gutanga mu cyama FPR nta kintu marira abaturage ahubwo ibambura n'utwabo dukeya baba bifitiye kandi yarangiza ikagenda ikadusesagura kuko na FPR uyahindutse ya Kagame n'abantu bakeya cyane na ubwe ahitamo bataba bazi ejo habo uko haba hameze ku buryo rero uba wibaza impamvu umunyarwanda wese agomba kugenda none suriya yahindutse umwami muri Repubulika agomba kugenda agahora ashyira muri icyo cyama cyahindutse cy'umuntu umwe ibyo rero ni igihe cy'uko abanyarwanda serije nicyo narangirizaho nutarumva impamvu tugomba kwanga iriya ngoma tukayirwanya ikavaho sinzi icyo ashobora kuba yaba we agendeyeho ariko nayo ni impamvu ikomeye igendanye n'ubwisanzure abanyarwanda badafite tugomba guharanira twese hamwe dushyize hamwe kuko nta kuntu wavuga yuko uzajya ni nko kwigura nta kuntu wavuga ko uri free uhora wigura udashobora kuvuga ati oya ariko ubu ngubu nagize ingaruka muri covid nta bushobozi mfite nzaba ntanga ubushobozi mu gihe nabonye cyangwa se ngiye no gufasha andi mashyaka ese ubundi ko twumva ko hari andi mashyaka buriya periyo yabikora PSD yabikora buriya bushyaka bundi buri muri forum uratekereza ko bashobora kubikora no kuba batangira kubwira nk'abanyamuryango babo bati nimutange kuko nka buriya niyo batubwira ko hari amashyaka menshi none se barangiza bakaka abanyarwanda bose ubundi kuki baba bashaka kumvikanisha yuko buri munyarwanda wese buri mucuruzi wese buri muntu wifite n'utifite wese agomba kuba ari muri FPR Serije wabivuga yabivugaho ibintu birebire igihe kirekire ariko ikintu umuntu yasaba abanyarwanda ni indi mpamvu igaragaza ko abanyarwanda tutisanzuye abanyarwanda bari mu gihugu batisanzuye cyo kuba bahitamo ishyaka bajyamo igihe barifashiriza n'uburyo barifashiriza n'icyo bashobora kuba barigenera ku buryo rero iyo mpamvu nayo ubwayo yagombye gutuma abantu bahaguruka bakavuga bati oya turabyanze
urakoze cyane Comrade Serugendo icyo kintu navuze ni ikintu gikomeye cyane uti niriye cyaka rindi ryabigerageza mu Rwanda ntaryo urugero natanga fata nk'ishyaka rya Frank Habineza sibye ko nyine naryo riba riteye kwibaza byinshi yavuga ati sinemere kwakira inkunga ivuye hanze kandi biri muri ya forum nyine biri muri ya RGB cya kigo nyine cya Rwanda cyaka Anastasi kigenga amashyaka n'imitwe ya politike bavuga yuko ugomba kumurika umutungo wawe wawuguhaye udashaka kwakira inkunga ivuye aha n'aha ni ikibazo kigaragaza nyine gukumira abandi bari mu gihugu ikindi nawe rukomojeho twana kwibutsa abantu nakubara n'abizi bari mu gihugu FPR yafashe imyanya yose y'ubuyobozi guhera kuri meya guhera na guverineri b'intara bose baba bari muri FPR tukajya kuba meya ba meya baba bari muri FPR tukamanuka mu mirenge mu turere kugira ngo kwa mutwara sibo nk'uko babyita bose baba ari abayobozi ba FPR inkotanyi bivuze rero biroroha kugira ngo basahure abaturage no gusahura abaturage batwara amafaranga bayashyira mu gatsiko kabo kitwa ngo ni umuryango kandi nta wundi muturage ufite uburenganzira bwo kuvuga ati njyewe wenda nshyira muri Parti Liberale nubwo nzi ko nayo baringa wenda nshyira muri PSD nubwo nzi ko baringa n'ahandi hose wavuga iyo mvuga ngo nibaringa ni uko wenda bo barabyivugira bajya mu kwakwa FPR y'igihe cy'amatora kigeze baravuga bati turemera tujyane na FPR umukanda wacu ni Kagame ishyaka rigira ubundi manifesto ituma n'ibishyaka kandi rikaba rifite intumbero yo gufata ubutegetsi niba nta ntumbero yo gufata ubutegetsi ufite nushaka iby'amashyaka ubivemo wajya gukora wajya gucuruza nyine mitiyu cyangwa ukajya gukora koperative y'abanyonzi ariko burya intumbero y'ishyaka iryitwa political party objective yawe ni ugufata ubutegetsi ukazana manifesto yawe ukaba ari yuha abaturage ukabwira uti dore icyo bateguriye ariko kumwira ngo amashyaka ari mu Rwanda kuko ari ubikomeje bwa na Serugendo yose yirirwa yandurusa Kagame ashyigikira Kagame avuga ati ni uyu nguyu nta wundi tubona ni PDG wacu nta wundi tubona ariya ntabwo nyafata nk'amashyaka rwose I am sorry kuba mbivuga no kuri radio wenda urajya icyo mbivugaho kuko bamamaza Kagame so Serugendo icyo kintu nagira ngo nkomozeho gato ku byo aruvuze uri kuri mute
ubivuze neza kandi ikintu nakubwira nuko nk'uko ubivuze ntabwo ari yari amashyaka kuko ko ishaka ikintu cy'ambere bigomba guharanira ni kuvuga ngo dufite program dufite gahunda dufite ibyo twifuza kuba twageza ku banyagihugu natwe twifuza kuba twagera ku butegetsi noneho tukerekana tukerekana gahunda yacu tukayishyira no mu bikorwa naho rero ishyaka rivuga ngo ntago ngo riri muri opposition ryarangiza rigashyigikira ishyaka riri ku butegetsi bikavuga ngo surumva bitandukaniye he ahubwo ni harya usanga n'iryo shyaka rya FPR rigenda rigahitamo abantu uyu nguyu niwe mugomba kutuzanira mukamwita yuko ari mushya kumva n'ikindi kimwe nigeze kubona numva kirantangaje serije uribuka urya premier ministre Makuza kugira ngo bajijishe abanyarwanda n'abanyamahanga ngo bavuge ngo ubutegetsi burasangiwe umuntu yavugaga yuko atari muri FPR ariko buri gihe akaba ari mu nama z'ishyaka akaba ari muri kongere y'ishyaka wewe wavuga ko kuko bavuga yuko ngo premier ministre ngo ntago aba ava mu ishyaka rya perezida
riri ku butegetsi
ariko noneho ugasanga uwo muntu ari muri biro politike y'iryo shyaka none se aba ari kumaramo iki kandi ibaze atari no muri iryo shyaka
ajya gusubiza ngo hageze ashyira mu bikorwa manifeste ya FPR
ubwo urumva buriya bari abantu batubwira banajijisha urumva ibyo bintu bishoboka ntabwo ushobora kuvuga ngo uri gukora ishyaka ngo uri kujya gushyira mu bikorwa ngo manifeste ya FPR none ngo nurangize ubwe ngo sindi muri FPR ngo sinari yirimo no ibyo keretse umuntu udashaka kubibona ariko ikigaragara ni uko mu Rwanda ni FPR yonyine rukumbi ihari igituma gusa bo badashaka bagiye bakagenda bashyiraho turiya dushyaka barangiza bakadukoresha bakavuga ngo reka batwite opposition ni ukugira ngo bazijisha abanyamahanga n'abanyarwanda badashaka kubibona bati harimo n'andi mashyaka ariko ubundi ishyaka rihari ni irya peniyetayiniki ni parti iniki ikibabaje ni uko baba batabyemera ngo binabe ku mugaragaro mu by'ukuri binagaragare yuko erega n'ubu abari no muri iryo shyaka se bafite ijambo n'indi ko ryahindutse Kagame kuko icyo abyutse mu gitondo ashobora gufunga uwo ashaka agakakirukana uwo ashaka nta procedure n'imwe yakurikije ejo wabonaga barya bagenzi be b'abayobozi bakoranaga nabo akajyaho akabandagaza akabatuka akabirukana nabi ejo akongera ba Evode n'urya Munyakazi n'urya Dr Gashumba ejo akongera akabagarura nuko bakaza bagapfukama imbere ya Nyagasani basurumva ntabwo ku buryo hari igihe wibaza uti kiriya ni igihugu kiyobowe gute ikibabaje ni uko igihugu cyacu cyagombye kuyoborwa neza ku buryo kitazongera gusubira mu nsanganya kuko ikigaragara ni uko umuntu uba umeze nka kuriya iyo hari ikimubayeho gitunguranye ubwo kurikije nk'amakuru wumva ibyabaye nko kuri uriya mukuru w'igihugu cyo muri Haiti biriya bibaye hariya twakongera tugasubira mu nsanganya kubera iki kubera uko ukuntu aba yaraterorije abandi bose n'abagenzi be bose ku buryo muri uko gutungurwa batangira kumera nka zirya ntama zidafite umushumba noneho ugasanga batangiye gukekana niba ariyo babikoze naba babikoze reka tujye natwe guhorera nyakubahwa intore zirusha intambwe ibintu nk'ibyo ugasanga hajemo nk'icyo kibazo kubera yuko nta n'amategeko aba gikora mu gihugu kiyobowe nabi n'ingoma y'igitugu nk'iriya Kagame usanga hakora umuntu ibyo avuze ibimuje mu mutwe nibyo nibyo bigomba gukorwa ku buryo rero mu gihe batunguwe niho uba uzasanga ukibaza ati se burya byagaragaraga ko iriya ngoma ari ingoma ikomeye ari nacyo kintu beretse abanyamahanga n'abanyarwanda none burya ari ingoma kubera nta musingi bifite ije imeze kuriya ku buryo umuntu yitaba Imana ugasanga havutse ibibazo byinshi bikomeye ubwicanyi umutekano mukeya inzirakarengane zirahaguye nibyo rero uzabona hariya mu gihugu serije naho ibyo kuvuga ngo mu Rwanda hari andi mashyaka byo ntayo rwose ni nka kuriya nka premier ministre we yavuga ko atari muri FPR ubundi subwo yabitinyuka akabivuga ariko bazakubwira ko atari muri FPR bashobora no kukubeshya ngo ariyigenga ngo nta shyaka arimo ngo ariyigenga ibyo rero bashobora kubibeshya nk'abana batoya ariko umuntu ukurikira ibyo wacuruza FPR imikorere yayo ntago dushobora kubyemera nka biriya urakoze cyane
urakoze ukira aho ngaho ndaje nje kwa Comrade Nyasi gato wenda kore commentaire nawe unyibukije wa mugabo wahoze ari muri Canada wize imana avuga ati ntashaka rya politique mbamo ariko akaba yicaye mu Mbuto Foundation ya madamu inama ngaruka kwezi ngaruka mwaka abagomba gutanga muri misanzu abagomba gukora amaraporo kumbwira ngo ntashya kurimo kandi aho bajya kwigira ngo raporo zigeze he ibikorwa bateraje abaturage bigeze ubugomba kubizamo ubu ni muri FPL ubwo nuko ushaka kutujisha tugira ngo urende panda nyine nta guri mu ishyaka kandi igihe cy'umusanzu utanga nakubara bagutwara batanakubajije by the way bari bari muri leta ubutwara batababajije yari yatera urutoke ati kuki umuntu ntwarira umusanzu oya uyu yaragira ati Serge Olinga Olinga te uza milita ya MPL MDR FPL ntabwo nazi kwa zigiswahire rwose mugenzi wanjye ntabwo nazi kwa ziringara by the way no ndumva mbwira ati Olinga Olinga te uza milita ya MPL yo muri Congo MDR FPL MLND n'abandi bose kuko arakomeza ati muri Afrika utari mu ishyaka ku butegetsi uburi haduye urumva rero uburi umwanzi w'igihugu ngiki kisha Afrika nyine usibye ndi bihugu bimaze gutera imbere nka Afrika y'epfo hari amashyaka menshi wabonye mukanya twavugaga ko Zuma arijyanye muri gereza kuri mugoroba nk'uko twabibonye yari breaking news mukanya kashaka nimo gutegura ikiganiro shaka Zuma kuvuga ati ndijyanye muri gereza gutangira igifungo cy'amezi 15 nagiye mbona commentaire bagenzi banjye bakora hirya no hino bavuga bati ishobora kuba ari political deal nayo arimo kuvuga ati mfite wili yo kubariza amategeko abavuka bazanegosiya wenda abenshi bati nta nubwo dukeka bazamara abiri y'amezi 15 ibyo byazuma wenda tuba tubyibona ni agaciyemo byerekana ko hari za institution amwe zikomeye zivuga yuko iyo amategeko akomeye kuruta umuntu ugomba no kwemera nyine niko bigenda amezi 15 rero niba ariko bikomeza Zuma akaba yatangiye kuri mugoroba ko bigaragaye ko ngo araye muri gereza kurundi ruhande nanone kurundi ruhande ku Banyarwanda twebwe Kagame wamubaza ngo uramubaza accountability namwe nimurebe ukuntu basohora amafaranga Abanyarwanda barimo gutwara imisanzu mu gihe cya COVID nanone kurundi ruhande ukavuga ngo u Rwanda rwabonye inkunga hari uyu munsi ndakeka ari muri Korea y'Epfo yatanze inkunga y'8,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda tekereza deni igihugu niba sosiyete imwe itanga $8,000,000 mu Rwanda ejo nanjye nayitera akantu nkayitera akantu wenda nuko ntayo nabaha nawe wayitera wenda n'igihumbi wakwakira ariko leta y'u Rwanda igeze habi ibi bintu byo gutwara imisanzu mu baturage niyo mpamvu ni ngombwa bayigurisha ihene bakagurisha igi bagatwara FPL ifite ibibazo byo gusara amafaranga ku Banyarwanda Comrade Rusagara niba ari igitekerezo utanga kuri iyi ngingo ijambo ryanyu
urakoze Comrade icyo kintu wazanye cy'imisanzu FPL saba ni ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri kandi uyu ni umwanya mwiza wo kukiganiraho kugira ngo tugishyire ahabona kuko abanyarwanda benshi bagifite mu mitima imitima yarabyimbye ndagusandara
ariko no muri COVID by'umwihariko muri COVID yeah. COVID
ndabigarukaho Serge ngiye nkubwije kuri FPL yabayeho ivuka irimo abantu bari committed no kumena amaraso yabo kugira ngo icyo biyemeje icyo FPL yavukiye kigerweho muri uko kubaho kwayo n'imisanzu yaratanzwe byahereye icyo gihe imisanzu iratangwa ariko yari imisanzu yatangwaga kugira ngo FPL igere ku cyo yashakaga nirangiza iyo misanzu ihagarara ahubwo yiture abanyarwanda baba baratanze imisanzu n'abatarayitanze ibiture ku kubitura kuwe wenda si no kubaha gufata amafaranga ngo wabahe mu ntoki ahubwo byari kugira ngo ikire ya mvironoma nziza umunyarwanda yisangamo agakora akunguka nta umwiba nta umurenganya nta umufunga icyo nicyo cyatumye abantu bitanga abemeye gutanga amaraso yabo ayaramenetse abemeye gutanga imitungo yabo barahari barujugira murabizi hose kundi byagiye bigenda kugira ngo
imisanzu igihe n'igihe izahagarara aho FPR yitura abo bantu icyo gihe rero cyarabaye FPR nibyo yarwaniraga ibigeraho ariko umuvumo w'inzara wanga gushira muri FPR wenda banadukurikira twumve neza FPR nayo ni izina gusa ni umutaka Kagame n'agatsiko ke gato cyane bitwikira kugira ngo bibe abantu kumure dabivuze neza deni ntago ari amafaranga baka ngo agaruke akorera abantu mu nyungu zabo ahubwo ni amafaranga baka kugira ngo babigire kubaho mu buzima bw'umurengwe serije rero wabaza gute abanyarwanda bose bari muri FPR igice kimwe wanagisubije uburyo strictures z'ubuyobozi bwa FPR zimeze ni strictures ziri confondi neza neza na strictures z'ubutegetsi bw'igihugu guhera kuri perezida wa repubulika kamara ku muyobozi w'umujyi umuyobozi w'intara umuyobozi w'akarere umuyobozi w'umurenge umuyobozi w'akagari umuyobozi w'umudugudu n'umuyobozi w'isibo abo bantu baba bagomba kuba ari abo muri FPR wabivuze nta banga ririmo niko bimeze mu gihe rero abo bantu abo bayobozi bose ari abayobozi bagomba kuba ari aba FPR n'abayoborwa bagomba kuba ari aba FPR bigahita bigera rero muri cya kindi cy'uko FPR atari ishyaka ahubwo ari umuryango w'abanyarwanda icyo niko kimeze serije ibyo byose ni bibi na komure deni yavuze ati ibyo ni ibintu bazibukirwaho ni bibi ko wenda hari abo muri FPR bamwe bahari bashobora kuba batwumva aka kanya bakavuga bati ariko abo ngabo bari mu biki ko FPR yaduhaye yageze iti ariko ntago ari kuriya wenda batunaye kuki tuvuga ko yatse imisanzu ngo kandi n'abanyamuryango bayo bakwiye gutanga imisanzu reka puro moma nanjye mvuge ngo nibyo abanyamuryango ba FPR bakwiye gutanga imisanzu ariko se mukagira imana aba banyarwanda ko ari abavandimwe bacu ko ari inshuti zacu ko ari ababyeyi bacu ko tubazi ukuntu babayeho muri ibi bya covid barakurahe amafaranga ba FPR hari icyo kiremereye cyane buriya ubusambo bwa Kagame buragenda bukarenga bugasa naho bumugeze igicucu atakigira ubwenge agakomeza agakama n'ahatari by'akamura na by'akabikamura buri ikosa Kagame yakoze kandi aterwa n'ubusambo bwe ni ukwirengagiza aho avoma ndakubwiza ukuri Serije ntabwo ushobora gufata abaturage ukuramo amafaranga usaba amafaranga ukuramo n'imisoro ngo ubakeneshe nka kuriya FPR yabakenesheje ngo ubi mu buryo bw'imikorere imikorere yose ikubire FPR Kagame yemereye ko FPR bacuruza ariko tubirabizi byose wenda kuba yarabyemeye byabaye byiza ku byagaragariye n'ababeshya baba bashaka kubarengera amasoko yose akomokamo ifaranga yose ari muri FPR Deni ni umuhanga mu bintu by'ubukungu ngiye ntago nzi ibintu by'ubukungu ariko niba udashoboye kwimpaweringa umuturage ngo umuhe icyo akora ureka ahinge agurishe ibiri ijana by'ibishyimbo icumi bibi byawe ukagenda ukamwambura ugasiga adashobora guhinga ugasiga nta kantu na kamwe kabyaza umusaruro uwo muntu mugaruka nguje kumukuraho amafaranga gute tuvuga badukurikiye barabizi ni abanyarwanda uburyo bakeneshwa uburyo bavuzwa uburyo ifaranga ryose isoko rikomokamo ifaranga FPR yabyikubiye na Kagame barabizi bo turabivuga bakabyumva abo bantu ubasubiraho ngo bakurehe amafaranga abo ba usibye kuba barimo bashyira mu kintu cyo kujya gufata za Lambert kugira ngo bahe FPR amafaranga batagaragara nabi kugira ngo bashake amafaranga batanga bugatejo wenda bazandika bampa agasoko bazandika bampa uburyo bwo gukora abo bantu abo banyarwanda uyu munsi n'abandi ntabwo turwanya ko abanyarwanda baha imisanzu ya FPR nubwo nabyo bidakwiriye uyu munsi FPR igeze n'ubucuruzi fite ariko mu gihe batabahaye uburyo bwo gukora amafaranga aravaye seje iki kintu nkaba ari kintu nagira ngo nshimangire cyane nuko FPR yajujubije abanyarwanda yababujije uburyo bwo gukora ibasaba amafaranga ite wabireba rero mu buryo bwagutse ugasanga aho ari bwa buryo FPR igaruka inyuma ije gushinyagurira bene igihugu no kubica urubozo mu buryo bw'ubukungu comrade urakoze
urakoze cyane comrade Maitre Rusagara ku binyongera y'isano duhaye reka dukomeze aha rero kuko FPR yagaragaje ko ngo yifatanyije na CPC yo mu Bushinwa kwizihiza imyaka ijana ariko ikintu cyantunguye kuri iyi nkuru sindi bwinjire ku birebana na CPC kuko ntabwo nyikurikira sinzi ibyayo ariko icyo nzi ko ni ishyaka ry'abakomuniste rimaze imyaka ijana bo barizira imyaka ijana bamaze mu gihugu cyabo ibyo ndumva bireba abenegihugu babo ariko njye ndigarukira kuri FPR ubwayo kuko François Ngarambe we arashima nyine ngo ubufatanye bafitanye na CPC ishyaka ry'abakomuniste rimaze imyaka ijana nyeka ko nabo baba bategereza ko bazamara imyaka ijana nyeka ko nibyo batekereza cyangwa kuri we yumva kuri François Ngarambe yavuze ko ngo FPR Inkotanyi yifatanya na CPC mu kwizihiza imyaka ijana imaze ishinzwe yakomeje avuga ngo FPR yamaze FPR yumva neza inyungu ziri mu kwimakaza ubuyobozi bushyira imbere abaturage yakomeje avuga ngo FPR yumva neza inyungu ziri mu kwimakaza ubuyobozi bushyira imbere inyungu z'abaturage FPR hagaciro akamaro gakomeye kari mu ntekerezo yo gushyira imbere abaturage n'ihame ry'ingenzi riri mu miyoborere igamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage Ngarambe yavuze ko mu myaka 20 ishize ubuyobozi bw'Ubushinwa bwagaragaje impinduka zatumye iki gihugu uyu munsi kiri mu bihugu by'ibihangange Ubushinwa ku ngoma ya CPC ngo bwakoze agace kataraba ahandi ku isi kuko bwavanye abaturage 70,000,000 mu bukene mu myaka 30. FPR Inkotanyi nayo mujya mwibuka ko yakoze agace kataraba ahandi wenda ku isi kuko yavanye abanyarwanda 1,000,000 mu bukene uyu mubare ntujya uzamuka ngo babe 1,000,000 n'umuntu umwe ntujya ugabanyuka uhora gusa ari 1,000,000,000 noneho kuvuga ngo CPC yakoze agashya ivana abaturage bayo 70,000,000 mu myaka 30 mu bukene nabibutsa ko na FPR yavanye abanyarwanda 1,000,000 mu bukene my friend iyi miliyoni tugiye kumara imyaka iyi miliyoni ni igihe ihinduka ariko deni nawe ibintu wa mugani by'ubukungu n'imibereho by'abaturage urabikurikira iyo bashivuga ngo CPC y'abakomuniste yavanye abaturage 70,000,000 mu bukene mu myaka 30 ariko RPF tumaze kuba yagera mu Rwanda yavanye 1,000,000 miliyoni y'abaturage mu bukene ibinyamakuru byose byandika bivuga ngo FPR yavanye abaturage mu bukene 1,000,000,000 ntabwo baragera kuri 1,000,000 n'umuntu umwe ntibaragera kuri 1,000,000 n'abantu babiri still 1,000,000 kandi nanjye numva ndaseka ndatsembagana navuga ko se abaturage bahawe gira inka barimo barataka bati ibi bintu byagira inka biraturambiye izi nka baraziduhaye turishima kandi ni nka zitwa Kaboneza Kagame ariko nyuma tuza kurera izi nka ku izi nka zikostinga kuruta imibereho yacu ati inka kugira ngo uyigonde ugomba kuba ufite 200,000 byo kuyigurira ibiribwa ni inka ngo zirya ngo bavuga ngo zirya amafaranga izi nka z'inyaburaya ntushaka kubera umuturage ngo ikugirire akamaro ati inka zikagukenesha ikaguhenda ukivanaho nako wari ufite ku mweko kugira ngo uyigurire ibiribwa sitere bikarangira inka ikunaniye bakayikwambura iyo miliyoni Kagame avanye mu bukene nabo bakijyanira ngo na CPC y'abakomuniste ngo avanye 1,000,000 mu myaka 30 1,000,000 mu myaka 30 ariko mu Rwanda 1,000,000 Bwana Serugendo ijambo ni ryanyu
urakoze cyane reka mpite ntangirira kuri icyo kintu ngo cya 1,000,000 uvuzeho biriya nicyo kikwereka ukuntu Serije dufite ingoma iwacu mu Rwanda yubakiye ku kinyoma gusa ku buryo no kubeshya bisigaye byarabaye nk'ihame ni inkunda mugayo kuruta ukuntu uvuga uti ni gute wakomeza ikiba kikwereka ko ibyo bintu aba ari ukubeshya nk'uko bivuze wavuga uti iyo mibare mu 1,000,000 hashize imyaka n'imyaka muyivuga ntigihinduka nuko ku buryo bo nta n'isoni binabatera yo kugenda ukihimbira imibare ukayishyira aho ngaho ngahibaza ibyo ni ibintu ubundi mu byukuri umuntu w'umuyobozi yagombye kwirinda kuko iyo bigezeho nawe utangira kubyemera kandi iyo mibare ari imibare mpimbano ushobora no gutangira gushyiraho za programu ushobora no gutangira gutekereza indi migambi uri kugendera ku mibare itari yo icyo ni kimwe ikindi rero nko kuvuga ngo ni miliyoni wavuga se iyo myaka ishize ubundi abanyarwanda biyongeyeho miliyoni zingahe mu rubyiruko niba mwarakuye miliyoni hashize imyaka icumi none wakajya mu bushomeri izindi miliyoni eshanu z'urubyiruko zari zageze mu gihe cyo gukora ubundi ubwo mu by'ukuri urakomeza wewe uvuga iyo miliyoni uvuga iyo miliyoni udashobora no kubwira abantu metodoloji wakoresheje kugira ngo ugere ku iyo miliyoni ese wababaruye gute ese abakorane ni barya n'abashobora kwikorera ariko bagakora muri rya sector ile informal sector ariko bakaba bakwitunga ugasanga nabo wababujije amahoro ntushaka yuko mu by'ukuri bashobora kuba bakora kugira ngo nabo bitunge niba ari n'ibishoboka ube wabagire wabiyambaza biraro ni ikinyoma kandi urabyibuka yuko na Financial Times kirya kinyamakuru kigeze kubigaragaza yuko u Rwanda kuko ari twebwe tubivuze bavuga bati burya mwebwe mukunda gusebanya igihe cyose mwamuvuga ibitagenda gusa ati wagira ngo mu Rwanda nta kigenda oya ariko ikigaragara ni ukuvuga ngo niba mu by'ukuri hari n'ikintu gishobora kuba ari gitoya cyakoze twebwe ibyo tunenga ni uko usanga babikurije ugasanga bari no kubeshya bari no gukabya bari no kwegzajera badashobora no kuba batanga n'ibisobanuro mu by'ukuri wumva ko byimbitse bifatika noneho bikaba byakwemeza n'abantu kuvuga bati koko ibyo bantu bari ibyo bavuze koko nibyo n'ujya kubeshya agomba kumenya n'uburyo yabishye icyo ni kimwe ikindi rero serije ni kiriya kintu uvuze cy'ukuntu ngo uriya iyo bivugwa n'undi bitavuzwe n'uriya nari ndi gukurikira mu gitabo cya Kizito avuga ukuntu uriya sekretari wa FPR ari umuntu ugira umwaga ari umuntu
François Ngarambe
we izina rya rimeze nk'irigize ari umuntu usanga nta na tolerance agize ariko akiyandagaza akavuga ngo ubuyobozi ngo bugendera ku baturage buriya batekereza yuko buriya buyobozi buba mu by'ukuri bwubaha urya muturage wo hasi reka nguhe nk'urugero ikizakugaragaza ukuntu ubuyobozi bubi buba butagendera ku muturage biba butagerageza gushyira imbere umuturage Serije uvuze kuri iyo porogaramu ya Girinka ni gute utangira gushaka kuvuga ngo ugiye gushyiraho gahunda ntiwubaha abaturage gatoya ngo nabo ube wababaza ibyabagirira akamaro Serije umuturage tuvuge uri mu Mutara we iyo gahunda by the way iriya gahunda ntabwo iba yavuye mu mafaranga ya Kagame nubwo bavuga ngo Girinka ngo ni ya Kagame aba yaravuye ni imishinga Banki Mondiali itanga yo kugira ngo irwanye ubukene iriya banki y'isi noneho ariko ikareka abanyagihugu akaba ari bo bagena icyo bo bumva gishobora gukura abantu mu bukene cyangwa se nka malnutrition urabona nk'abana bavuka ugasanga bafite ibibazo by'imirire itari myiza icyo gihe rero Banki Mondiali cyangwa se n'ibindi bigega mpuzamahanga byo gucura amajyambere hari igihe bivuga ati tugiye gufasha ibihugu bikennye ariko reka tubireke aba ari bo banadesigning iyo porogaramu aba ari naho bashyiraho iyo porogaramu bumva ishobora kubafasha sibyo niba ari nko kurwanya isuri niba ari nko kongera amafumbire niba ari n'iyo porogaramu ya Girinka noneho abana bakaba babasha kubona amata ariko ikintu kikwereka ukuntu iriya gahunda iba yizwe nabi kandi ikindi utahaye umuturage agaciro ni uko utamuretse ngo nawe agiremo uruhare mu kuba ya designing nk'iyo porogaramu ikindi cya kabiri Girinka niba ishobora kuba yaba nziza nko mu Mutara ntakikubwira ko nko mu Majyaruguru iyo Girinka izaba nziza umuntu wo mu Majyaruguru we ashobora kwifuza kuba wamufasha ahubwo kubyaza umusaruro mwinshi mu murima mu karya karima gatoya afite ariko akabwira umusaruro mwinshi ni ukuvuga ngo wo kugira ngo muri iyo Girinka ushobora kumufasha kuba yabona ifumbire nziza ifumbire ya kijyambere ibintu nk'ibyo ariko wewe niba ugiye kuvuga ngo abantu bose mujye kubagira ngo bagire inka hari abantu bataba barigeze borora we kuvuga ngo agiye kuzajya ajya kwahirira inka ajya kujya inyuma y'inka ibyo bintu atigeze abikora atigeze abakurambere be atigeze abona babikora none ujye guhita ahubwo ujye kumushyira mu bukene agiye kuzafata urya mwanya agiye kubyiga atabizi usanga umwanya ashoboraga kuba yakoramo ibyo we asanzwe azi niba ari umuntu uhinga mufashe umusaruro wiyongere mufashe urebe kubera ko niba umurima afite ari mikeya ni gute yayibyaza umusaruro mwinshi ni gute yakoresha ubutaka neza ni gute barwanya isuri bitewe n'aho abantu bagiye batuye kuko umuntu wa Nyamagabe nk'ahantu tuvugiye hatera undi we akaba ari mu majyaruguru ari ahantu hera bashobora kuba bakeneye ibitandukanye gushyiraho programu nk'iyo ngiyo yo mu gihugu hose rimwe na rimwe utanabanje nabo no kubegerera ngo ubegere nabo bagire uruhare kuko burya bashobora no kuba babizi kusha akavuga ati njyewe nkeneye inka njyewe uzangabire undi washobora kukubwira ati njyewe mbura imbuto zo guhinga njyewe nkeneye ifumbire umurima wanjye ntukera nko mu myaka icumi imyaka makumyabiri icyo gihe ati bizankura njye mu bukene n'ububimfasomo ibyo ngibyo icyo gihe rero iyo wagerageje ukumva umuturage ukamufasha ariko nawe uri kumureka akagira uruhare mu bigiye kumukorerwa ikindi cya kabiri rero ni nabwo burya anabikorana neza anabikora yishimye anabikora kwa ko yumva nawe yabigizemo uruhare kuruta ukuntu we waje ukamubwira ngo njyewe Serije njyewe nzi inzi ibibazo byose ugira mbese nkubonera n'ibisubizo nubwo naba mbizi ariko nshobora kuvuga ati ariko reka mbanze nawe mwumve reka nawe mbanze muhe uruhare nawe avuge numve uko atekereza impamvu ashobora kuba nawe yumva ikintu gishobora kumukura mu bukene ibyo rero iyo ubikoze burya byerekana yuko uri ubuyobozi bugerageza no guha agaciro uwo muturage bugenda bukegera uwo muturage ibyo birarungarambi yavugaga byo ntago ari nabyo ntago ari byo ikindi uretse no kuvuga ngo no kugira no kureka umuturage ikaba yakwihitiramo abayobozi ariko n'ibyo bito bitoye kuko ndabizi ko FPR nk'ibyo kugira ngo ibirekureyo yavuga ati abanyarwanda niba aragera kuri urwo rwego amateka yacu wumva ama excuses menshi bagenda bazana kugira ngo bumvikanishe ko amatora atagombye kugira utagombye kureka abantu ngo bisanzure mu gutora batore umuyobozi bashatse ushatse kwiyamamaza abe yakwiyamamaza atarinze guhitwamo na FPR ibintu nk'ibyo ngibyo is are your my excuse ariko n'utwo tundi dutoya dushobora kwerekana ko uri kugenda koko wegera abaturage uri ubuyobozi bwegera abaturage usanga nabyo bidakora kuko nk'ubwo nari ngwaye nk'urwo rugero rwagira inka nk'uko ukuntu abantu baba bari kuvuga yuko mu by'ukuri nta kintu bamariye ahubwo iri kuba ibasaba byinshi kuruta ibyo yagombye kuba yabazanira ugasanga cyangwa se yamugumishije mu bukene ku buryo wasubira inyuma ukamubaza ati se hari ikintu wiyongeye ugasanga ntabwo ari cyo ariko kubera iki kuko hari umuntu uba wiyicariye mu biro muri climatiseri birimo ashobora gukonjesha cyangwa se agacyushya akaba yibereye mu modoka nini noneho yarangiza akagenda akadesayininga iyo porogaramu akandika iyo porogaramu akayijyana muri banki y'isi bakabaha iyo finansoma yarangiza ikitirirwa ya Kagame nk'aho yakuye mu mufuka we ariko itarigeze inate na konti umuturage ngo nawe agiremo uruhare kandi burya nawe icyo gihe byagufasha kuko icyo gihe ntabwo ukeneye gukomeza kumwumvisha ko uburyo agomba kubishyira mu buryo kuko porogaramu ayigiriye nawo ni nawe uzasanga bo batubwira ngo ngo imyumvire ngo inzara ngo iri guterwa ngo n'imyumvire mikeya ariko umuntu yagize uruhare muri iyo gahunda ntabwo iyo myumvire ntukeneye kwirirwa unamukomvenka cyane kuko nawe yabigizemo uruhare urakoze cyane Serije nicyo ngicyo nakongeraho nkareka mugenzi wanjye nawe agakomeza
urakoze cyane Comrade Serugendo hari abatwandikiye uyaragira ati akomoje nyine ku bikorwa remezo ati mvuye mu Rwanda umuhanda Kibuye Kigali Gitarama waracitse urashira imodoka kwanyura ni ikibazo ngo baribohoje biteye isoni icyo namwibutsa ni uko n'abangaba bavuga ngo imisanzu ya FPR buriya twibagiwe yo kubaka imihanda nayo barayabatwara ay'ibishingwa y'umutekano imihanda yose mubona imyinshi buriya n'abaturage bayifinansa amafaranga bayakura mu baturage nta kintu na kimwe mura muri Rwanda gihagaze wambwira ngo ni ikintu leta ikiramo ubushobozi bwayo ku mbaraga yayo bagikuye mu baturage ikintu kirabana n'imihanda rwose ni umuturage umutekano n'umuturage ibyo bishingwa n'umuturage n'ibindi ntabwo mfite urutonde imbere yanjye reka wenda dukomeze tukiri aha ngaha hari urugero rundi ngira ngo ntangi deni urabona twavugaga kuri kugeranya n'ishyaka rya CPC ngo ryavanye miliyoni 7 ngo mu myaka 30 mu bukene nabo bati miliyoni twavanye mu bukene wa mugani nanone wanareba statistique zabo nko arubikomoje ugasanga zirapfuye nta kuri kurimo ni ibintu rero ubona ko bivuguruzanya kandi abanyarwanda baranabiza hanaho nabonye uyu munsi iyo nkuru nabonye ifite imbere yanjye ariko ni ministre Uzieri Ndagijimana mu nteko bamuhata ibibazo avuga kuri iriya Kigali Vision City iriya mazu yubatswe na RSSB yabaye ay'ibihunyira we avuga ngo bamaze kugurisha kuri 96% y'amazu yubatse bivuze ko 96% y'amazu yamaze kugurishwa ariko umugenzi w'imari ya leta Obadiah Biraro niba nibuka neza bivuze ko agenzura ingengo y'imari ko yakoreshejwe akagenza imitungo ya leta we yavuze ko amaze kugurishwa muri raporo ishize ari 40%. None deni iyo uri CPA ukaza gukora audit ukora umwanzuro ukurikije data ufite ziraho ngaho ministre ati no twe twagurisha inzu tumaze kugurisha 93% kw'inzu za RSSB muri Vision City ariko umugenzi w'imari ya leta ati mwagurishe 40%. Iyi mibare twakomereye yandi tukakumva iyi ya statistika yawe rero urumva ko iteye ariko ntabwo byantungura baranabivuze ati muri RDB buri wese agurisha amatike uko ashatse yakina amafaranga uko ashatse leta igahomba birakwereka rero ko nubwo twavugaga imibare no ku ruhande rwitwa ngo ibikorwa remezo hagati ya minisiteri y'ibikorwa remezo n'umugenzi w'imari ya leta nawe ntibavuga rumwe kuko yaravuga ati mwagurishije inzu kuri 40% current prime umwe mwagurishije ntabwo ari 96% nk'uko ushaka kubibwira inteko harakandi gashya nabonye ngira ngo ndatwumve abaturage batwa ngo bavanwa mu bukene bagashyirwa amazu y'icyitegererezo hari inzu nabonye bacanamo inkwi mu iyo nzu bagacanamo inkwi umwotsi ukirukanka mu nzu natwe abandi bavuze bati FPR Kigali Kigali baraje babohoza Kigali neva bajyariya mu Kiyovu bajya za kimura muri za cadastre muri ariya mazu y'icyitegererezo badewe n'uyu munsi aracyahari baracyayabamo bamwe batangira gukora ferme y'inka bagakora ferme y'inka muri jaride umuntu akaza n'inka agashyira muri jaride iyo umuntu yambwiye ndatanga navuga ni ibyo se byabayeho bampingero ndavuga ni ibindi mwana nari naragiye mbimenya ariko aka ni agashya niba byarabaye rwose waba bizi rwose ni umuntu wabimbwiye ko hari abazanye inka rwose bagashyira muri jaride muri Kigali hariya mu Kiyovu cy'abazungu cyo twita ikiba cy'abazungu bagashyira inka muri jaride bitwa ko bagiye kujya bororera muri jaride biteye isoni rero kumva wazana inka wa mugani ugashyira muri jaride ukumva yuko ugiye kororera aho ngaho aba baturage nabo ku gipimo cyabo rero cyangwa urwego rwabo babahaye amazu ngo babakuye mu bukene babashyire mu nzu zitwa ko wenda ukumva gukoresha niba ari resho niba ari gaze sizi ukuntu nabyita abaturage nabo batangira kwicanira inkwi kuko bavuga bati batwubakiye amabumba aho ngaho tugomba gucaniraho none turacana inkwi muri izo nzu imyotsi yose ikirukanka muri iyo nzu
cyakora bamwe muri bo ngo baterwe isoni no gucana muri etaje
kubura kenshi abantu baba babyutse bajya mu biraka bitandukanye kuko kuba mu nzu nziza nk'iyi nabwo abana bakarara bakurirana babuze icyo kubahana bwo bari ikibazo
bityo ugahitamo kujya mu kiraka ukibagirwa kuba wakora isuku
tubyuka kare kare tugenda tujya mu biraka kandi no gutura gutya kenshi hari n'igihe tugira agasigane
kare ndayakura yo gutya cyane ibi byacu byorora
ugacana muri etaje
none se nkacana muri etaje si ukuyoberwa ukuyoberwa kuba narashobewe ndu ntumutindinye kujya
ibikoni babishyize mu nzu se wahabonye
gucana muri etaje araho byabaye
reka reka inzu z'icyerekezo nk'izi turabona bidakabije nyine kuzicanamo
none kuki muzicanamo
none twacana heka ariho bashyize ibikoni
duterwa isoni yuko batatwubakiye ifumbiro yo gucanamo
uterwa ute isoni gucana muri etaje nk'iyi
none ntaterwa isoni se none gucana mu nzu idakwiriye gucanwamo udafite aho gucana twakwicwa n'inzara ngo turi gutinya inzufu
isuku ibamo ni uko gusa nk'ubu muba muradutunguye ariko kubera gucana inkwi zitameze neza bituma tuvungukira tugenda tuvunguka ariko isuku tugerageza kuyikora
isuku bitego yuko tubyuka kariko tujya mu biro kagushakisha ico kiraraho ariko turahakura nuko byatewe yuko twari tutazi ko muri buze
ngo nuko twabatunguye
nyuma
se isuku ariko umuntu yakayigeza n'umushitsi atari buze
bitego nyine yuko babyuka kare kare bajya gushakisha ico kurarira nico cituma batabyuka ni byatsi bwati dore ngo ibiri ya hejuru nico kibitera kenshi
ariko muterwa isoni no gucana muri izi
nzu natwe dukira isoni nyine none se nureba ukuntu ducana mu biriya byatsi bigatuma hejuru hamera kuriya ahubwo nako cyatereze ikibazo nuko twashoboye twarashoboye pe tuvugane mu twubakiro hari agafumbiro
nyine twanibaziya ndemye zariyasi ni ukuvuga ngo leta y'ubumwe yaragerageje kutwubakira ndaho kuba nk'abantu tutishoboye ariko ikibazo gihari ibikori buriya nubwo mwavuze ngo hari umwanda ntabwo ari umwanda byatewe n'ibiterwa n'ibyo bacanamo bya bikori bagenda batashya hirya no hino bagenda babizana bikagenda binyabagira bigatuma haba umwanda ubwo rero no mu nzu muri salo hari igihe uzasanga naho harahindutse igikara bakavuga ngo ni umwanda bagira kubera iki kubera ko nta bundi bushobozi bafite bwo kuba babona amakara ubwo rero baracana bya bikori na bwa bushangari bagiye batoragura noneho umwotsi ukajya muri salo kuko mu bikoni ho murabona uko hasaha hahindutse
nagitahuka reka dukomeze nuko ntafite ubushobozi wenda iyi video kuri yabereka ariko biteye ikibazo kubona abantu bavuga ngo bavanye abaturage mu bukene ya miliyoni twavugaga ubundi tubaye inzu z'icyitegererezo ubundi ntubahaye uburyo bwo gutekera wa mugani murumva abakecuru ukuntu bavuga bati ntibatwigishije ntibagize bate kandi muribuka abaturage ba Kangondo bavuga bati muratujyana mu nzu nka ziriya ducana ku makara muratujyana nka ziriya ducana ku nkwi tekereza rero serugene ibintu bavuga duti fasha umuturage umujyanye mu nzu ya itaje wa mugani acana inkwi uzamugura ku izina yarisi ese wabanje kureba imibereho y'umuturage niba koko azabasha kuafodinga ku izina akayigurira akabasha kuwenda kubona na gaze na gaze nayo sadepa n'uburyo wanayicana nayo muri iyo nzu so ni ikintu gikomeye cyane komunitari rugendo iyo wodiyo nayikoherereje wareba videwo ifite iminota ingahe ukareba uwo mwotsi urimo gutumuka muri ayo mazu kwanza ibi bintu biri danje ku buzima bw'abanyarwanda ntanzi kubambwira ati Kagame yakwifuza ko abanyarwanda bose bapfa bagashira nta rundi rukunda bakunda ngaryo rero iterambere Kagame yavanye abanyarwanda mu bukene miliyoni imwe itajya yunguka undi muturage ubundi bati natwe turifatanya na CPC y'abakomuniste mu kwizihiza nyine imyaka ijana imaze ari moteri ya kiriya gihugu komandante Serugendo nagira ngo ufate ijambo niba iyo audio niba ushaka no kwireba wavanamo mute wabanaho munyitego yawe dateza zayiko ukareba uwo mwotsi urimo kuzamuka muri ayo mazu ntazi ko bambwiye bati baworoye n'inka nyine muri za jaride muri Kigali nta kintu batakoze aba bantu ariko nanone ku muturage w'injiji kumufata ukamushyira ahantu nk'aha utamwigishije abakangondo nabumvise bavuga ati twe ducana amakara ducana inkwi ni gute wadushyira mu nzu nk'iriya kuri etaje nzacana inkwi zanjye ntiyariye kumubwira ngo najye mu nzu nk'iri yatagura ku izina nabwo ni ikindi kibazo ijambo ryanjye bwana komune
urakoze cyane Serije urumva turi kugaruka kuri birya inkuru ya Ngarambe yavugaga ngo ni ubuyobozi ngo bwita ku baturage bugendera ku baturage ubwabyo urumva ko babivuguruza ntabwo wakwita ku muturage ngo nurangiza urumva ko ibyo abakubwira ubundi wagombye mbere yo kubanza no gukora ibyo wagombaga kubanza ugakora iryo genamigambi ryiza urumva planning noneho wanarangiza nabo ukabashyiramo ku buryo ubwabo nabo ibitekerezo byabo ibyo bifuza ku buryo bashobora kuba bafatwa kuko ushobora no gusanga nka biriya babakoreye witwa ngo uri kumufasha ariko ari isesagura unasanga nta nicyo rimariye nk'uwo muturage umuzanye nk'aho hantu muri etaje umukuye ahantu yashoboraga kuba yakwitunga yahinga akabasha kwitunga umuzanye ahantu agomba kuzajya ajya guhaha buri munsi akenera kuba yagombye gutekera mu nzu ntakoresha inkwi ntakoresha amakara cyangwa agakoresha nk'iyo gaze nayo amafaranga yayo nta bushobozi bwo kuba ibyo byose yabikora ubwo urumva yuko mu byukuri iyo wari kubasha nawe kumushyira muri gahunda nawe ukamwumva ukareka akagira uruhare mu bigiye kumukorerwa burya hari byinshi ushobora gukemura kuko ushobora gutekereza yuko ngo uri kumukura mu bukene ahubwo uri no kumushyira muri no kumushyira no mu bibazo bikomeye cyane biriya rero n'ubundi rugero seje rukwereka yuko ujya wibaza utari ko ibi bintu baba bari kubikorera abanyamahanga uri kugira ngo wigaragaze uzandike raporo yuko dore ibyo twakoze dore twebwe dufite za etaje ubwo nabonye muri nageze muri Amerika ngasanga abantu baba muri za etaje ndende cyane reka nanjye aba baturage twubake etaje ubwo amafaranga yabo tuvuge yuko twabimuriye ahangaha izo projeze kugira ayo mafaranga asubire nko mu mufuka w'umunyagatsiko nibaraya Kagame cyangwa se barya nyine ba bo mu gatsiko bari kumwe nawe ibyo rero ugahita usanga ukavuga uti ese ubwo mu by'ukuri kuvugira kurebera umuturage cyangwa uri kwirebera wowe ku giti cyawe umujyanye aho hantu nawe ubwo akubwiye ko ari guterwa isoni no kuba ari kuhatekera nawe ubwo ari kubikubwirira kuki ubundi wamujyanye aho hantu kandi uzi ko ubushobozi bwo kugira ngo abe yabasha ku maintaining your life style donc ku kuba yabasha kubaho muri ubwo buzima ushaka kumushyiramo ko nawe azaba yabishobora ibyo rero nabyo ntekereza yuko ataburya atabari byo urabona ni nkabyo bakoraga bakabwira barya abantu bo mu Kangondo ngo reka ngo twabahaye inzu y'icyumba kimwe kandi ari umuryango ufite abana batanu barindwi n'umugabo n'umugore bose ari icyenda bakabashyira mu cyumba kimwe cya chambrette batari ko wateye imbere buri gitangaza kuko ubu ushobora kuba noneho ufite amazi mu nzu ayo mazi namwe rimwe abura ubundi akaboneka ibintu nk'ibyo tusigaye ukoresha ubwiherero bwo mu nzu tugwabaye
nicyo nangiye kuvuga ukuntu birahira ati ubu nituma mu nzu ndashimira Paul Kagame
ibyo rero ukibaza utese ubundi ibyo nibyo byari kuba by'ingenzi ese nk'ubwo ufite ubwiherero bwo mu nzu aho ngaho ariko ukananirwa kugaburira abana bawe ubundi ibyo byo bivuze iki ni urugero ugasanga biranakunaniye kuba wakwitunga kubera ko uwo muntu wagushyizemo yagushyizemo kugira ngo arebe ukuntu yazatanga raporo noneho bongere bamuhe iyo mfashanyo bati dore ibyo twakoze kubera covid kubera ibi n'ibi noneho nimuduha amafaranga agiye kugira nk'igicuruzwa mu by'ukuri ibyo rero byose nibyo ubona ko iriya leta nubwo hari abantu baba usanga ari abafana bataba bashaka kureba ibyo yakora byose uwo yakwica wese uwo yarenganya wese uwo yafunga wese uyitafa kwirengagiza amategeko n'ubwabo baba barashyizeho ibyo byose uwo mufana we ntabyo azabona ntabwo ibyo azashaka kubona ariko umuntu ushyira mu gaciro biba bigaragara ko iriya ngoma ntacyo yitaye ku baturage cyane cyane abantu baturage bo babiseseka basanzwe ahubwo ibiri gukorera abanyamahanga biri gukorera kwigaragaza mwambonye turi abantu b'ibitangaza dore ibyo twagezeho ibintu nk'ibyo urumva nk'uri uvuga ngo urasaba umuntu isuku none se niba utekera inkwi mu nzu itaragenewe gutekera inkwi cyangwa se ngo ibifite uburyo bwo kuba yajyana imyotsi hanze none utekereza ko iyo nzu izazamo isuku gute cyangwa se itazanukamo imyotsi bute ntabwo bishoboka ibyo rero kandi nta bushobozi abifitiye ibyo rero ariko bo ntibazatinya kuvuga ati wagombye gukora isuku wagombye kugira gutya niwumve yuko uko kubura kw'iyo suku ari ukubera izo kondisiyo wamushyizemo wagombye ahubwo gukora uko ushoboye ku buryo utazimushyiramo ikindi niba uri gukora ugendera ku muturage wagombye no kumenya priorite ese ni iki cy'ingenzi ni iki akeneye kuko niba utariye ukambwira ngo nagutuje ngo mu nzu y'igitangaza ngo yahitase iyo nzu ntacyo njyewe izabimariye biruta ko ahubwo nshobora kurya narangiza nkaba nakugeka umusaya no mu nzu y'ibyondo itava avuga ni covid ari kuva ariko akaba ari ibyondo ariko nariye nta kibazo ukavuga uti iby'ingenzi ni ibihe abibonye byose ni byiza ariko niba uwo muturage atabibonye byose ese twahera kuki ese amazi meza ese ibyo kurya ese noneho tukajyaho mu gutura neza twarangiza noneho tugatangira kumushakira imirimo irambye amashuri mu gihe abana bashobora kwiga ubuvuzi amavuriro mu gihe byarwaye ibyo byose ukagenda ureba ati priorite ni iyihe ni gute noneho dushobora gusaranganya kugira ngo izo priorite tubashe kuba twazigeraho tudashyize umuturage mu ngo tumushyize muri izo za etaje usanga ahubwo turi gusesagura kandi hari byinshi byashoboraga gukorwa bikaba byamugira akamaro kandi bikabasha no kurangiza ibibazo byinshi ashobora kuba yaba afite bikagera no kuri benshi kugira ngo usange noneho byakorewe bakeya kubera ko wasesaguye menshi cyane nicyo nakongeraho Serge ariko ni ibintu bibabaje kuko urabibona ugasanga hanabura burya na strategic planning donc ku igenamigambi ryiza ni nka kirya gihugu ukomeza kugira imikindo kugira gute ati mwabonye tumeze nka Amerika ariko za toilette nta buryo bwo kugenda imyiyorero ibirya abantu bakoresha ubikanaliza neza ku buryo bizajya bigenda ahantu hamwe bitakiri ibirya bya kera by'uko umuntu buri wese agenda acukura ahantu azagira ubwiherero bwe n'indi migambi ugasanga amazi ntahagije ugasanga umuriro ntago uhagije ugasanga ikindi kintu abakoresha niba bashobora gukoresha burya nk'irya gaze metani umuntu ashobora kuyibyaza umusaruro we mu kivu ku buryo ishobora kugufasha mu kuba ahubwo wagiye yaba nka renewable energy bino bita kurwanya nk'ibidukikije urabona biriya byo gukomeza gutekera ku nkwi n'amakara biriya byangiza n'ibidukikije urumva uba ugomba buri gihe guhora ujya gucana ibyo biti noneho ugasanga ibyo biti wangije ntabwo uhise ubisimbuza ibirenze ibyo wangije ku buryo rero nabyo burya atari byiza ariko imigambi nk'iyo myiza bagaca bugufi bakemera bati turacyafite urugendo burya iyo ukomeza no kwemera uvuga ngo nageze iyo ngera narashyitse burya bishobora no gutuma hari izindi foro hari ubundi buryo utashobora kuba wakoresha kubera ko wakomeje kwiyemera cyane wumva yuko wowe washyitse iyo wageze kandi ugifite urugendo rwo gukora urakoze cyane Serije n'icyo nakongeraho n'icyo kibabaze usanga kiriya gihugu nk'ubwo bagiye bareka abantu bakaganira bagiye bareka opozisiyo ikabaho noneho bakavuga bati ubwo muri kubivuga dore abaturage babahaye amahirwe nimutabikora ubwo abaturage mu mahirwe bazayatwambura noneho bayahe abandi ariko mu gihe burya abantu batanabiganira utumva n'ibitekerezo by'abandi hatariho iyo opozisiyo ishobora gukorera mu bwisanzure ngivuga ariko twebwe dufite ibindi bitekerezo bitandukanye n'ibyanyu mushobora kuba mutatekerejeho mureke noneho tubishyira imbere y'abaturage noneho baduha ayo mahirwe tukaba twagenda tubishyira mu ngiro twebwe ntabwo tuzasesagura umutungo mukeya dufite tuzawukoresha tuzareba iby'ingenzi dukeneye umuturage wacu akeneye ni ibingibi mbere yuko njya gusesagura mbere yo gushyira umuturage mu nzu ya etaje namwubakiye inzu iciriritse ese mbere yo kugira ngo abo ba ministre bose mbahe ngo za VAT cyangwa n'ibiki byose ko ahubwo bishobora tugomba kubasaba iyo sacrifice ese kuki tutabasaba yuko bazajya bitwara aho kugira ngo bagire abashoferi ni gute twagenda tureba uburyo tugenda tudasesagura ahubwo noneho tugasaranganya utwo dukeya dufite kuri benshi ku baturage bacu benshi ibyo byose rero ku mpamvu bidashobora kugirwa ni ukuvuga ngo utekereza n'umwe cyangwa ni ishyaka rimwe ni naryo rigomba kubona ibisubizo ubwo ntirigomba kwibeshya urumva ntawe ugomba kurinyomoza ntawe ugomba kuvuga ibitandukanye icyo nacyo burya ni nacyo kibazo kandi ntabwo ushobora kuvuga ko ufite ubutegetsi bugendera ku baturage mu gihe utareka ngo abantu bandi abaturage basanzwe twese reka twese turi abaturage basanzwe tube twatanga ibitekerezo ushobora no kutabyemera ariko ukaba waretse umuntu agatanga igitekerezo ukamwumva ukavuga ati icyo gitekerezo ntabwo gishoboka cyangwa se nticyakiriwe ariko ukareka uwo muntu agatanga igitekerezo ariko pozisiyo ikabaho nicyo rero usanga kibura hariya kandi twibaza yuko udashobora burya kuvuga ubutegetsi bukorera ku baturage mu gihe icyo kintu kitari cyagerwaho urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Serugendo ubivuze neza reka turebe kuri iyi nkuru rero ireba n'amadeni kandi abenshi bari bamaze iminsi bandika batariko ibintu twabonye bivugwa kuri Rwanda ya ndetse na Kigali Convention Center byaba ari ukuri hari inkuru yasohotse muri The Chronicles niyo ngira ngo twifashishe twicemo amaso turebe wenda ibyo twayivugaho kuko amadeni twaje tuyagarukaho rero nta gishya nabonyemo kirimo usibye ko nuko iyi nkuru ishimangira hari primary ministry kera kuri za WhatsApp abantu babaza ati ibi nukuri binukuri nukuri rero nkuko rero iyi nkuru bivuga ivuga yuko ibaza abantu niba biteguye ko mu mwaka w'ingengo y'imari taha wa 2022-2023 u Rwanda ruzohereza cyangwa ruzishyura miliyoni 502 rwishyura imyenda. Bakomeza bavuga bati iki ni ikizamini kinini ku bukungu bw'u Rwanda n'ukuza mu kwishyura umwenda w'ingengo y'imari 2022-2023 kwishyura miliyoni 40 z'amadolari ya Eurobond. Bakomeza basobanura nyine ingwate yatanzwe mu mwaka 2013 hamwe y'imyaka 10 bavuga ko amafaranga kimwe cya kabiri cy'amafaranga yavuye yakoreshejwe mu kwishyura inguzanyo azakoresha mu kwishyura inguzanyo ku kigo mpuzamahanga cy'amasezerano na Kigali no kuri gahunda y'iterambere ikigo cy'igihugu cya Rwanda Air. Bakomeza bavuga bati nyuma y'imyaka 10 centre nziza ya Kigali Convention Center cyangwa Kigali Convention Center na Rwanda Air ari imishinga nyine yatwaye akayabo. Imishinga yombi ikomeye yibasiwe iyo mishinga yombi ikomeye ikaba yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Aha murumva rero aho niyo ruzingiye Rwanda Air na Kigali Convention Center ngo yakomwe mu nkora na COVID-19 ikaba iri mu gihombo nyine bitewe nuko nayo ntiyinjiza. By the way, na mbere yuko COVID iza ntabwo yinjizaga ibitura biziranyeho. Bakomeza bavuga yuko ngo kuba abashoramari baragiye baguriza amafaranga hano bavugamo nka banki yo mu Faransa, BNP Paribas, bakavugamo City Group yo muri Amerika, ko u Rwanda rugomba gutangira kwishyura nyine kandi ngo aya mabanki akaba yiteguye kwishyurwa uko byagenda kose nta yandi mananiza nta zindi skills. Hano baravuga BNP Paribas na City Group yo muri Amerika ko ziteguye kwishyurwa nta yandi mananiza. Basobanura ko minisitiri w'imari ni Dr. Uzziel Ndagijimana ngo niba azaba akiri mu nshingano ze ngo baravuga 2022-2023 niba azaba akiri mu nshingano ze agomba gusobanurira igihugu ibijyanye n'iyi ngengo y'imari ndetse akanabasobanura ko nibura 15% by'ingengo y'imari izajya ijya hanze nyine ngo kwishyura ibyerebana n'ayo madeni. Bakomeza bavuga bati igihugu kizasabwa kwishyura amadolari miliyoni 502 n'ibice bitatu agera hafi kuri miliyoni 199 amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nyine bakongeraho n'inyungu. Hano bakishimangira bavuga bati bavugwamo hano cyane ni banki z'Abashinwa, Abarabu na banki y'isi kuko guverinoma ibiteganya. Mu bandi baberewemo imyenda harimo Equity Bank Group, banki yo muri Kenya ifite ibikorwa mu Rwanda. Aya makuru akubiye muri kashe cyangwa muri dokima ifite seal bivuga ko iri step nyine ni ibintu ofisiyeri y'inyandiko ya Dechronics yabonye zivuga mu buryo burambuye agaciro u Rwanda rufite kumwenda cyangwa kumwenda cyangwa Wolf ingano y'amafaranga uko ubukungu bwifashe mu myaka yashize imyenda ndetse n'ibiteganyijwe kuzamuka. Bakomeza bavuga bati duhereye ku mubare wavuzwe haruguru harimo kwishyura barimo kwishyuza bavuga amadeni atandukanye ndetse n'inyungu. Anyway, komeseye urugendo inkuru wayibonye niyo mpamvu ngira ngo uyitwinjizemo utubwire. Twarabivugaga bamwe bati ni ugukabya ariko ikinyamakuru The Chronicle kirabaye kuko gifite dokima ofisiyeri ifite kashe cyangwa ifite ibirango bigaragaza ko ari ukuri atari impuha nkuko abantu babyibazaga. Iyi nkuru wayibonye ute komedi bwana Serge?
Serge urakoze cyane, urakoze no kuba n'abatwumva cyangwa se bazatwumva ubaye ubanyuriyemo muri makeya ibyaba bikubiye mu muri iriya nkuru. Kandi ubivuze neza no mu Kinyarwanda, wabishyize no mu Kinyarwanda cyiza nuko bimeze. Ikintu rero kigaragara urabyibuka ko ibi bintu bimaze igihe kirekire kuva mu 2013-14 tubivugaho. Tuvuga tuti nubwo babahaye imyaka 10. Urumva imyaka 10 yo kuba mutari kwishyura. kubera yuko cyangwa se ni ibintu bisanzwe kuko za banke ziravuga zitireka tube tuguhaye niba ari nka proje nini ugiye kumushinga munini ugiye gukora reka tuguhe imyaka itanu mu gihe uwo mushinga uri kugenda uwushyira mu ngiro utangire ukore noneho utangire uzane n'inyungu noneho utangire ubashe kuba wabasha kutwishyura ibyo rero ikibazo gusa cyari gihariye nuko iyo byerekana iyo twavugaga yuko iyo myenda yafashwe miliyoni magana ane arya Eurobond ko ayo mafaranga ashobora kuba ari menshi ko mu gihe cy'imyaka icumi ahubwo ibyo bikorwa bitazaba byageze ku rwego rwo kuba byatangira kuba byanakwishyura inyungu gusa ubwo urumva utaratangira no kwishyura kuri principal inyungu yonyine aho rero niho ikibazo cyari kiriserije kandi rero umva n'ikindi niba hari miliyoni magana atanu n'ebyiri ziba zigomba gusohoka mu ngengo y'imari 2022-2023 uretse reka dukureho urwitwazo bazavuga yuko ngari urwa covid ubundi niyo hatari kuba habarabaye covid bashobora kudusobanurira yuko ari ibintu bari baramaze gupanga yuko iriya Kigali Convention Center cyangwa se ziriya ndege bagiye kugura muri ayo madeni no kuba bahasipotinga bagerageza gutera inkunga iriya Rwanda Air ubwabyo bizaba byageze ku rwego yuko bishobora kuba byakwishyura iyo miliyoni 502 agomba kuba yasohoka igisubizo ni oya ikindi rero none ni ukuvuga ati se niba ari investment nziza niba ari ishoramari ryiza twe twarakoze rishobora kugera ku baturage burya wavuga yuko bishobora kuba byazafasha muri iyo uwo mushinga wakozwe ku buryo byongereye imisoro noneho amafaranga ashobora kuba yarinjiye mu isanduku y'igihugu aturutse muri iyo tax base yaba yaranahawe imbaraga n'iryo shoramari rya Kigali Convention cyangwa Rwanda Air rishobora kutworohera kuba twakwishyura twasohora izo miliyoni 502 igisubizo ni oya ubwo ibyo bisobanura sindi niba bashobora kuba babitanga ikindi rero cya gatatu ese umusaruro wacu w'igihugu waba uzabasha kuba wakwiyongera ku buryo muri uwo musaruro dushobora kuba bitworoheye twabasha kuba twabona uburyo twakwishyura izo miliyoni 502 urumva ubwo urumva n'indi expense ije igomba kugendana n'ibindi bikorwa byari bisanzwe bihari ibyo ngibyo byose birashoboka cyane cyane no muri iki gihe none turi kuvuga cya covid cyangwa se ikindi nanone uzajya se kuvuga ngo ugiye gusaba imfashanyo kuba abaterankunga cyangwa se abagizi ba neza mu kugira ngo wishyure de ibyo urumva ni nko kuvuga ngo reka ngo nake Paul ngo noneho nishyure Pierre ejo noneho Pierre nawe avuge ngo ngo nange ugomba kunyishyura nongeye nsubire kwa Paul kugira ngo nishyure Pierre urumva ko uzaguma muri ibyo ikindi rero ntabwo bishoboka cyangwa se ngo uracukuye hano kugira ngo uzibe kiriya cyobo ucukuye ikindi cyobo none urakiza ibyo none si icyo ngicyo ko nacyo gisigaye nyine gicukuwe byo kiraza kuzibwa gutyo icyo rero nacyo ni ikibazo serije ikindi kintu twebwe twakundaga kunenga nubwo hari abumvaga yuko ngo buri gihe ngo tuba tunenga gusa ni ukuvuga tuti se ubundi Convention Center cyangwa se muri Rwanda Air umushinga uri gukomeza guhomba hari n'ibihugu byinshi bidafite iriya Rwanda Air yaba ari nk'abandi cyangwa n'abandi mugeraho mugafata icyemezo mukavuga ati ntabwo dukeneye kugura izi ndege kuko ayo turi gushora ntabwo ari no kubasha no kuba yasusteninga donc operations zisanzwe niyo ugasanga ahubwo uretse no kwishyura abo mwagombye kwishyura muri kujya no muri negatifu mbere y'uko mutangira no kwishyura imyenda yaba ari iy'indege yaba ari n'abakozi bafashe ubwo rero ikindi kiba gisigaye rero serije ubwo urashaka kumbwira yuko niba ibyo byose bishobora kuba byatwinjiriza amafaranga niba iryo deni zirya miliyoni 400 Eurobond igihugu kiba cyarafashe niba itarabashije kubyarwa umusaruro ku buryo ubwabyo izo miliyoni 502 z'amafaranga y'amanyarwanda agomba gusohoka yabasha kwishyurwa ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo ni hehe rero noneho igihugu kigomba kugenda gutangira guhagarika ibyo byasohoraga kugira ngo babashe gukora iyo saving ishobora kuba yatuma bishyura kugira ngo abatumva babashe nko kubyumva none nko wavuga uti Kagame waza kumubwira ati ugomba kugabanya umubare w'abari abasirikari wawe ugomba kugabanya amafaranga akugendaho ugomba kugabanya amafaranga agenda kuri za demaye kuri intelligence ajya kwica abantu bo hanze asesagurwa muri ibyo bintu kugira ngo tubashe kugira iyo savings izatubasha kutwishyura kugira ngo twishyure izo iriya myenda dufite ibyo sinzi niba azabasha kubyemera kubera ukuntu yirirwa shotorana n'abaturanyi kubera ukuntu yirirwa yikanga abanyarwanda wo kugira ngo yumvikane nabo noneho icyo kintu cyo kuvuga ngo bagiye gushyira amafaranga menshi mu bintu ngo by'umutekano kugira ingabo zirenze inzego z'umutekano abasirikari barenze mu by'ukuri ab'igihugu cyagombye kuba gifite igihugu gitoya n'ikiriya gifite ubukungu bukiri hasi cyane kandi nanone usanga ari gitoya ibyo byose rero ukibaza uti ni hehe bazabigira kuko ibyo niba utabikoze cyangwa se niba batabigize icya mbere ni uko bazatangira nibahitamo kuvuga ati tugomba ayo mafaranga agomba gusohoka byanze bikunze ubwo rero uzananirwa kwishyura abakozi abarimu niba uzagenda usanzwe n'ubundi utishyura bihagije niba uzagenda kuba utakwishyura ese uzabwira abasirikare ati nimukomeze murwane mumere nka kirya gihe cya kera mujye muhora mujya gushotorana ariko sinzabasha kubahemba mumere nk'abantu bari inyeshyamba nk'uko mwarwanaga ariko mudahembwa ibyo sinzi niba azabasha kubikora cyangwa se bizamugwa neza icyo rero nicyo kibazo cyari hari ari amasenariyo menshi umuntu ashobora gutekereza ariko ikigaragara ni uko twari dufite ukuri byo kuvuga ati ari amadeni gufata ideni ntabwo ari bibi ariko amadeni yakoreshejwe nabi kandi amadeni yagiye ashorwa mu bintu bitabashije mu by'ukuri gufasha ubukungu bw'igihugu kuzamura ku buryo bushobora kuba bwafasha no kwishyura ayo madeni ariko at the same time akaba agafasha n'abaturage mu buzima bwabo mu kwiteza imbere mu buzima bw'igihugu noneho nabo bakaba babasha kugira gute kuba bakwishyura imisoro noneho ayo mafaranga agakomeza agasirikira akajya mu isanduku y'igihugu igihugu kikabasha kuba cyakwishyura iyo myenda kikagira nayo gisigarana ashobora kuba yakongera agashyirwa mu yindi mishinga gutyo gutyo nicyo rero twebwe twanengaga icyo ntabwo twe twanengaga gufata ideni twebwe tunengwa ahubwo uburyo ayo madeni yakoreshejwe gukomeza kuyashora mu kintu kiri guhomba nka za Rwanda yeya ngo Kigali Kigali Convention Center cyangwa se irya ngo Kigali Arena burya bya za basket ukavuga uti ok niba twaragize arya mahoteli usanga nta bantu bari kuyabamo kubera ko arahenze cyane wewe uri kubara ku bantu baturutse hanze ku bakinnyi ba Paris Saint Germain cyangwa se Arsenal abo se bazaza ryari bazamara igihe kingana se gute ibyo byose rero byagaragaye ko yabaga ari imishinga iswati bitarizweho neza cyane cyangwa se ugasanga ari imishinga y'ubusambo kuri Kagame kubera ko byongera bikagenda bigasubira mu mifuka ye n'abantu bakeya nk'umuryango we n'abandi bakeya bakorana nawe urakoze cyane Serge
urakoze cyane comrade ikintu nabonyemo kinateye impungenge abanyarwanda bagomba kumva nuko nyine leta nayo itewe impungenge n'ingano y'amafaranga asabwa kwishyurwa 2023 nkuko nyine ikinyamakuru kibikomeza kibivuga kiravuga ngo duhere ku nyandiko dufite nyine nguzi dufite ngo bigaragaza ko biteye impungenge abayobozi kubera uyu mwenda wa Eurobonde banakomeza bavuga ngo minisiteri y'imari minisitiri w'imari aragira ati ingaruka nyamukuru zijyanye n'inguzanyo z'u Rwanda nuko umwenda wegereje gutangira kwishyurwa uyu mwenda wa Eurobonde ungana na miliyoni 400 akaba avuga nyine ko n'umugogoro niko nabyita mu yandi magambo none akavuga ko ngo ubutaha bagomba gushishoza kino kintu kiracekeje deni mu nyandiko bavuga ko ngo ubutaha ngo bagomba gushishoza no gukomeza gufata ibyemezo kuri izi nguzanyo ifata ukibaza uti ubu nibwo wabonye ko ubutaha guverinoma igomba kuba careful ikamenya priorities za bizi ikaba iri prida ku buryo imenya impamvu yo gufata amafaranga nk'aya ngaya ikindi nanone mugomba kwibuka nanone abadepite bajya bigaruka bavuga bati amafaranga amwe twayafashe kuri currency niyi to de change yari iniyi faranga ryacu yataye gaciro kubera faranga ry'u Rwanda naryo litari stable rero baba bakomeza kwishyura nyine kuko umwenda bari umwenda niwavuga ngo nafashe deni ngo faranga ryari kuraya ngo uyu munsi igeze kuraya wowe icyo usabwa no kwishyura iyi de chronique icyo nashimye n'uko yavuze yuko leta y'u Rwanda idasinziriye iri mu bibazo bitewe nuko aya madeni ari umugogoro kuri bo bari muri panic mode bitewe n'iyi public debt bafite kandi badusha no gukontrola serugendo iyo umunyamakuru yandika inkuru nk'iyi avuga ati si guverinoma iri muri panic nk'iyi bitewe n'iki kibazo cy'amadeni ariko nabo bakavuga ngo ingaruka ziratuka kuri COVID-19 COVID ni urwitwazo COVID ya zitaza ideni bari kuri facing muri 2022-2023
Serije ibyo byo ni urwitwazo kandi buri wese arabizi kuko ibi none se ibi hashize imyaka ingana gute tubivuga bari bahawe imyaka 10 twebwe nicyo tunavuga ntago ari uko ikibazo ari ideni ikibazo riganaga ari gufata ideni ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo iryo deni nafashe ryateje igihugu imbere ryateje abaturage imbere ryongereye ibyo nicyo ngeze bita tax base ryabashije kuba ryafasha noneho nk'abantu bashobora nabo kuba bakwishyura imisoro noneho mwarangiza mukabasha no kuba mwaryishyura iryo deni akagira n'andi asigara ahubwo ashobora nanone kuba yashorwa mu yindi mishinga icyo nicyo kibazo badashaka gusubiza kandi rero umva n'ikindi kintu serije imikorere y'iriya ngoma ni imikorere itagendeye ku mategeko itari demokratike tikubera iki kuko nka buriya bagiye bareka debate iyo bareka nk'abahagarariye nka buri ushobora gusanga abadepite batarigeze bagira amahirwe yo kuba baganira kuri ibyo none ugasanga nk'ibyo bitekerezo bivuye ku gatsi kuko abantu sotirivuye kuri Kagame gusa
we yatekerezaekankunganire gato kuko iyo point uvuze iri importa kandi ibi ni ibintu nkurikira cyane bo baragenda bakaka amadeni none bakazana imishinga mu nteko ariko amadeni aba yamaze kwakwa icyo bakora gusa ni ukuratifiya baba babwira ngo musinyaha bakora ikiza ratifikasiyo ariko dire bayinegosiya mbere y'uko bajya mu nteko baza mu Rwanda bazana mu nteko bavuga ngo umushinga wo gusaba inguzanyo umushinga wo gufata ideni nta umushinga ariko amadeni aba yaramaze kwemerwa abadicyo gukora ni ukuratifiya kugira ngo byemezwe ofisiyeloma ko ayo madeni cyangwa izo nguzanyo zatwe bikajya muri sisiteme ya leta kwa byari bikujya muri deba muri senate pro cyangwa bakabidebataho mbere y'uko bajya
ni mu nteko bakabanza bakavuga bati okay reka iyi komisiyo ishinzwe ibi ngibi ibanze igende itwigire ibanze irebe uwo mushinga niba abo bantu ari bakeya ari abaspecialiste ari abantu babihugukiyemo babiturebere babishyeho neza noneho baze kuza banabidusobanure babisobanure noneho mu nteko tuvuge yose yateranye noneho nabo babe bagira gute batangaho ibitekerezo hari ibyo bakongeramo hari ibyo bashobora cyangwa bakabona bagahita babyemeza ariko akenshi usanga ari ibintu biba byakozwe tuvuge Kagame niba ari we wabitekereje ibyo bintu byanze bikoze bigomba guhita byemezwa gutyo icyo rero serije nicyo rero ni ikibazo kubera yuko nka buriya hari ibintu byinshi uba ushobora kuba wakemura ariko wagira imikorere nk'iyo ngiyo ugasanga ntibikemutse kuko ubwo bashoboraga kwibaza ati ariko tuzabyishyura gute ese aho kugira ngo dushore muri Kigali Convention Center ayo mafaranga niyo turi buyabone buriya ntitwashora muri ibi ngibi kandi ibi bizadufasha guhahirana n'abana n'aba baturanyi bizadufasha ibi n'ibi noneho bizongera ubushobozi bw'abo baturage abacuruzi bazadandaza baziyongera tax base ubwira iyongereye noneho usange urumva ibyo bintu ushoye biragiye urabisaranganije noneho muri uko gusaranganya ni nako ubwo abantu bagize ubushobozi bazishyura n'imisoro ayo mafaranga noneho ukavuga uti mu myaka 10 tuzaba twarabashije kuba twarabonye ahagije ashobora kuzadufasha kwishyura ibyo rero niba utaritse nka n'izo ntumwa za rubanda ngo zibiganireho babigireho debate weho kandi uwo mushinga niba ari mwiza ubundi serivisi uwo muntu wawize uwo muntu wawutikanije niba ari ibintu byiza ntabwo wagombye kugira ubwoba bwo kujya imbere y'abandi ngo noneho nawe ubakonvinge ubasobanure ku buryo nabo bageraho uretse kugenda kuba ku rubber stamp gusa kugenda ngo bashyireho kashe basina ahubwo akaba byumvishije noneho nabo tangira noneho kugenda babisipota ariko ikigaragara nuko usanga ni nka nkaburya butegetsi buba ari ubwa gisirikari usanga hariyo abo basirikari bakeya bo hejuru bonyine aribo bakora ibyo bintu bafata ibyo byemezo noneho uzarebe mu bihugu bibamo za kudeta yaba ari muri n'ibyabaye nk'ariya muri Chade usanga bagiye bagashyiraho ngo komite ngo service abo rero akaba aribo bonyine bagira ugasanga inteko yose bayihagaritse bagiye kongera byizaniramo abantu babo bafite ubwoba bari aho bazaba bari ku badashobora kuvuguruza abo basirikari bati batanyirasira none ugasanga ibintu bikorwa mu by'ukuri bitabanje kwigwaho ngo bicukumburwe buri wese agire input ye azanamo hagati nyabona mureke dutekereze ibintu ese ingaruka zishobora kuzabiziye niba baturetse mu myaka icumi se mu myaka icumi tuzaba twaramaze ubundi kwitegura neza ku buryo tuzahita twishyura bizagenda bite kuko kwitwaza ngo covid nibyo ubundi umuntu byose biba bigomba kujya no muri iryo genamigambi desemprevi ibintu bishobora kuba mutabiteganya bavuga ati se hagize igituma tutabasha guhita tugera kuri iyi ntego hari amafaranga tudashobora kuba twabona kugira ngo twishyurire bizagenda bite nubwo icyo kintu tutakita covid ariko mu myaka icumi mbere y'uko kiba ukavuga uti icyo kintu twakora iki byagenda gute niho rero usanga ni nabyo tunenga cyane Serije nongere mbigaruke umbabarire kuba nanisubiyemo niho tunenga icyo kintu cyo kubura iyo openness ko badafungura urubuga rwa politiki ngo nk'abantu batanga ibitekerezo bisanzuye habeho iyo opposition burya ni nacyo opposition imara kuko FPR n'ibikorera kuko abaturage kandi ikabikomeye ntabwo yagombye kugira ubwoba yavuga ati ndewe ntabwo nzagira bwa Serije bwo kuza kuvuga kuko nta gahunda afite ntacyo azababwira abaturage ntagashobora kuzansinda ndamureka ariko ashobora gutanga ibitekerezo muri ibyo bitekerezo ahubwo hari ibyo dushobora no kuba twanakoperamo tukavuga tuti aho reka tubishyiremo noneho twumve none icyo azajya avuga niba ari kutubwira ko dufungira abantu ubusa ntabwo tugiye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu none tuzajya imbere y'abaturage tuvuga tuti dore birya yavugaga ko tudafungura urubuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu dore twarabigize dore abantu twafunguye ntitugifunga aba bantu n'abayobozi twarabonye tubaha ubumenyi n'abarya bahagarika abantu twabahaye ubumenyi bw'uko bagombye kwitwara icyo gihe ni nayo ni nawo mumaro wo kureka opozisiyo ugakora wo kureka abantu bakisanzura bakavuga kuko hari ibyo bashobora kuvuga bikagufasha guhita ubikosora wabikosora urumva ko ubimye amahirwe yo kuvuga ngo reka bagusimbure ariko nanone igihugu kigenze neza kiyobowe neza nubwo ukomeza ukayobora ariko hari ibyahindutse hari ibyo igihugu cyakomeza kujya kuko hari bonye no muri ibi bihugu byateye imbere yuko nubwo ishyaka riba ritatsinze nk'aba repubulika ngo bavuge ngo nitwebwe ngo twatsinze n'iki ariko nanone ntabwo uzagenda ngo uvuge ngo tugiye ngo nta gaciro turi bubahe ngo n'ibitekerezo bari dutange ngo nta gaciro turi bubihe oya ahubwo urakomeza iryo jwi ukaryumva noneho ukagenda rimwe na rimwe unabikora kugira ngo ugire urakoze cyane Serije nicyo nakongeraho ariko ikigaragara ni uko kiriya kibazo cy'imyenda ubwo turi kuvuga kandi imyenda gusa yo hanze iriya Eurobond bagomba kuzishyura muri City Bank bagomba kuzishyura iriya PNB yo mu Bufaransa ariko hari n'indi myenda irya ya internal borrowing hari n'indi myenda yo mu gihugu imbere urabona nka kiriya kigo gishinzwe RSSB urabona ko nacyo bagiye bakakigira ni nka ATM Kagame agenda agafatamo amafaranga ko yishakiye ejo urabonye ko yari yashyizemo abanyamahanga kuko nka bari abanyamahanga bo aba ari abacancuro bari abanyamahanga bo ntabwo baba bari no kureba ngo ese legacy yanjye ndi gukorera abanyarwanda ese abanyarwanda no mu gihe ntazaba mpari bazanzibukwa gute nzibukwa nde umucancuro nk'uriya rero waravuga ati njye nagiye ku kiraka iyo nagiye ku kiraka barampemba mugomba no kumpemba mu mafaranga y'amanyamahanga aduhenda kubera ko amafaranga yacu ahoragwa noneho yarangiza agahita yisubirira mu Bwongereza akisubira muri Israel akisubirira i New York akisubirira i Paris nibyo niyo mpamvu rero usanga ikibazo cy'amadeni giteye inkeke, kuko nka buriya kiriya twavugaga ni agatonya gatoya kandi kari external borrowing, donc imyenda yo hanze, kandi hari n'indi yo mu gihugu baba barafashe, yaba ari mu mafinansi, yaba ari muri kiriya kigega cya RSSB, yaba ari imyenda bashobora kuba barafashe mu mabanki agiye atandukanye, yaba ari nka za Banki de Kigali, wigeze no kuvuga kuri Equity Bank rya banki y'Abanyakenya yashoye mu gihugu. Ibyo byose bishobora kuba biri internal borrowing, ibyo urumva umuntu abashije kubona amakuru ahagije, nibyo bikwereka yuko bashobora kwiyerekana ko dore ibyo twagize, iriya nzu ikaba igaragara neza, bakakwereka iryango Kigali Arena ikaba iri kugaragara neza, Rwanda yati twebwe dufite indege zingahe, yatu nka biryo rya mu generali urya bagize, atubu twebwe dushobora none nitukigenda n'amaguru, ariko ibyo bintu muri kugendamo biri bankrupt, naho mutazi uburyo muzabyishyura. Icyo rero nicyo nakongeraho Serije, kuko ikibazo cy'imyenda cyo baragifite kandi kizaba ingora bayize, ahubwo icyo tuzabona mu minsi iri imbere wenda ubwo icyo na predictor ni uko uzatangira kubona noneho na burya gusa bahembaga barimo batangiye kumara amezi n'amezi batari kwishyurwa, kubera ko iyo payoma byanze bikunze bwo bazagikora, agiye kwishyura mwenda bazabikora, ariko ubwo bazafata mu kigega cy'ibyagombaga gukora ibindi kandi nabyo by'ingenzi, yaba ari nk'umutwe
ni naho bavuga ko 15% ya BJ bazayishiftinga hanze. Urumva rero ingengo y'imari zahungabane mu gihugu iyo 15% bareho ukuntu bajya basaranganya hanze babeshya ko barimo kwishyura.
Nicyo uzabona, kubera ko abanyarwanda ukuntu bameze no mu gutinya buriya butegetsi, bo bashobora no kutagira ikintu bavuga, ariko ikintu uzabona ikindi nshobora gupredikta ni uko ushobora kuzabona nka bariya abadepite n'abaminisitire batangiye noneho kubafatira bimwe mu byemezo bikakaye, bati mugomba gutanga icya kabiri cy'umushahara wanyu, mugomba kwigomwa gutya, mugomba kujya cyangwa se ugasanga baranabagabanyirije,
ku buryo ukeka ko hagiye hazagaruka kandi gaciro namba 2 cyangwa namba 3 ko kugira ngo basove umunyagitugu, birashoboka byose unoze igihe bahagarikira inkunga yabakubisa agaciro atangira kujya muri banke. Uwitwa Rushema yari yararengeje abanyarwanda nta utabazi, abacuruzi rero nababwira nti mwitegure 2023 ntabwo tubizi komande, reka dusoze igihe kiraturangiranye kandi ugize na neza, wari ukomoje kuri biriya by'imiyoborere uvuga muri za Chad, nabonye mushiki wababwira ngo yabwiye ngo yagira inama nyine abayobozi ba Chad ngo gutegura amatora aciye mu mucyo, na Sentebe akavuga ati come on amatora aciye mu mucyo ako kandi agaciyemo ku tuba twagiye twandikirwa. Ikindi nabonye ngo umuvandimwe wari uwize mushiki wawe niwe ugomba guhabwa igihembo ngo cyuko yateje amahoteli imbere, ubwo ngo igihembo cy'amahoteli ni mushiki wawe umuvandimwe wari uzi mushiki wawe agomba kugitwara. Nakoze cyane kubitwandikira, nabyo hari ibintu byinshi mwajyamo twandikira. Reka tuvuge kuri iyi nkuru twihuta, ntabwo twitindeho, nta n'ikintu gishya gihari, nuko nuko ababandika nyine bari mu karere cyane cyane za mu karere wenda dutuyemo babatubaza bati ibi bintu ni ibiki. Ejo hari Kampala muri Uganda igikorwa cyabaye hagati yo gutangiza nyine ibikorwa remezo birebana no kubaka uruganda, gushyiraho ibuye fatizo ground breaking, gushyiraho ibuye fatizo ry'uruganda ruzakora vaccine muri Uganda. Urumva bo bateye intambwe mu Rwanda, harya babonye miliyoni zingahe ejo bundi sinibuka, kabanyanoza bavuga ati ni gitonyanga, ni n'igitonyanga. David Mberabyanditse neza mwasoma article ye, yasoma amamiliyoni 700 y'abakenewe cyangwa arenga kugira ngo wubake n'uruganda rw'inkingo. Uganda rero ryo buye fatizo ryashyizweho, Vice Perezida William Ruto akaba ari kumwe na Perezida Museveni, bakaba rero bari kumwe mu gihugu cya Uganda. Impamvu iyi nkuru nyigaruka nuko hari byavuzwe muri iki kiganiro, abantu bakaba baravuze ati ni biki. Perezida Museveni akaba yavuze ngo East African Community igomba gushyiraho federasiyo imwe rukumbi yahuriza hamwe ibihugu biri hariya. Baravuga ngo Perezida Museveni ari kumwe na Vice Perezida William Ruto wa Kenya, umuhango wo gutangiza ibikorwa by'uruganda rukora imiti byakoreye mu karere ka Wakisolo rwagati muri Kampala Museveni yavuze ko ibihugu bya Afrika bigomba kumenya ko binyuze mu kwikira hamwe ari byo bishobora guhagarika aribyo bishobora guharanira iterambere ry'abaturage babo mumbabare mbagirangiza gusemura nyine ibintu biri nk'umucyongereza hano bakomeza bavuga ati Perezida Museveni yagize ati nishimiye ko abantu bamaze gukanguka bamaze kubona ikibazo bamaze gukanguka bakaba bivuga cyane ibijyanye na federasiyo ya Afurika y'Iburasirazuba ati iki ni ikintu gikomeye cyane East Africa ni umuryango uriho na leta zigizwe n'ibihugu bitandatu Uganda u Rwanda Kenya Tanzania Burundi South Sudan na Sudan y'Amajyepfo abanyamuryango barimo gukora ku ntego zabo bafite ibintu barimo kuratifiya nyine kugira ngo bashinge igihugu kimwe cyigenga. Perezida Museveni yatanze urugero kuri Amerika ya ruguru igizwe na USA, Canada na Mexique ubwo kontina y'amajyaruguru nyine ko ari umugabane ukomeye cyane naho Amerika y'Epfo igizwe n'ibihugu 20 yavuze 20 kongera na 14 ikaba umugabane ukomeje kurangwamo n'ibibazo uruhuri aho yagaragaje imbaraga zo kutikira hamwe ko ari nabyo bitera akavuyo kari muri Amerika y'Amajyepfo aha rero ku kintu kirebana n'iyi federation nyine nk'uko abantu babivuga bati ese East Africa azaba igihugu kimwe ibyo rwose biri muri gahunda ndabibabwiye ko maze imyaka 10 kuri radio East Africa ifite gahunda yo gukora igihugu kimwe bafite ibintu bakorera hamwe pasiporo imwe bariga ku ifaranga rimwe n'ibindi n'ibi bya one border post cyangwa za gasutamo zigezweho barimo kugera bashyiraho biri muri iyo projet ya East African Community ni dosiye ndende rero nta wayivuga mu mwanya mutoya ariko kubatwandike batubaza bati iyi federasiyo ya Afurika y'Iburasirazuba Museveni avuga no kwiga uburyo bakira igihugu kimwe ni ibiki birahari biri mu mishinga y'umuryango ariko bakidobye bakomeje kugaruka bagenda nyine batera ibibazo muri uyu muryango tukirangana none ku kintu kirebana n'ibibazo bimeze bikorwa hagati y'igihugu cya Uganda na Congo Uganda n'u Burundi ibinyamakuru byandika ngo niyo mpamvu babona Kagame nawe yagiye muri Congo kugira ngo adakomeza guhura muri isolation twababwiye urabona ibyo tuvuga mu Kinyarwanda n'ahandi mu cyaza babitekereza bati niyo mpamvu mbona strategy ya Kagame nawe yahagurutse akajya kujya ku ruhande rwa Congo usibye ko nta bintu bihambaye mbona yakozeyo usibye gusinya na dire ku mabuye y'agaciro kujya kubaka wenda uruganda no gucukura amabuye y'agaciro bavuga bati u Rwanda rwanze gusigara hagati nyine ngo rube isolated kuko Uganda irimo irigenda irutangatanga ahandi no mu bihugu by'akarere bavuga Tanzania u Burundi ndetse na Uganda ngaye ngubwo rero nibyo nari nabateguriye ko muri rese rugendo ku kintu kirebana na East Africa ndumva nayo urabikurikiye niba ari cyo wenda waba wibuka wabwira abantu nanone urugero Museveni ati kwishyira hamwe bifite imbaraga agatanga urugero rwa Amerika ndetse na Canada na Mexique nk'umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru akavuga umugabane w'Amajyepfo ko wenda waba uhuza kureka bitewe n'uko gukorera muri federale byabananiye ariko atanga avuga ati gukorera muri federale ni ibintu by'ingenzi bifite imbaraga kandi bifite n'inyungu ijambo rijyanye ko muri
urakoze cyane Serije oya ibyo yavuze byo nibyo kandi buri muntu wese burya twese turabyizi yuko kwishyira hamwe bitanga imbaraga ibyo bintu barabizi buri muntu wese ababizi yuko iyo abantu bishyize hamwe ni nk'ibi dukunda kuvuga uburyo dushobora gushaka uburyo twakorera hamwe hari ibyo tudashobora kuba byose twabihuza ariko tukagerageza gushyira izo mbaraga hamwe kuko l'union fait la force nk'uko mu gifaransa babivuga ahubwo ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo noneho byakorwa bite ni nka kuriya urabona n'ibindi bihugu nk'iyi ibihugu byo mu Burayi bijya gushyirwaho nabwo byakomezaga gutanga urugero rwa Amerika l'union fait la force tugomba gushyira hamwe tugomba gukuraho ziriya za imipaka za duwani zo za tarifu bikorohera abaturage bacu kuba bashobora kuba bahura bakwisanza bagenda bagira bahahirana ibintu nk'ibyo ibyo byo turabiye ikiba gisigaye nk'ari iwacu ni uko ubwo abantu bavuga bati inzitizi ziva hehe ni gute twabigeraho inzitizi ya mbere burya nkaburya ntago guhuza gutyo gusa ntago abari ntago byoroshye kandi ntago ari cyo kingenza ubwo bavuga ati se ubundi dufite politike imwe nkaburya niba hamwe hari igitugu hakiri za kudeta abandi bo bakaba barateye intambwe yo kugira ubuyobozi bugendera ku mategeko ubuyobozi buba bwashyizwe n'abaturage buri gukora abaturage kandi bukaba bwanasimburwa abaturage babigizemo uruhare urumva ubwabyo kugira ngo hamwe hameze gutyo ahandi atameze gutyo ni ikibazo kugira ngo nimujye kwishyira hamwe ikindi rero ese ubundi muhuje ni iki kindi kibahuza ese muhuje amateke kuba muturanye mushobora kuba muhuje ubukungu bwanyu bwaba butandukanye ku buryo umwe atazavuga ati ariko ubanza ngende kugwamo undi atagwamo niyo uvuze ngo mu gufungura imipaka ese ngende byungukiramo iki undi we ashobora kutabyungukiramo iki ibyo byose ikindi noneho hakaba haravuyeho icyo kintu kimeze nka competition kuko buryo ikigaragara Kagame abashaka kwigaragaza ngo abari gufata wakwitwa nk'umuyobozi muri kariya karere kandi mu by'ukuri atabashije kumva yuko we atari we wagombye kuba ya muyobozi nta rugero rwiza atanga nta bunararibonye afite burenze nk'ubwa Museveni nta n'urugero rwiza rwo kuba rwo kugira ubutegetsi bugendera ku mategeko rwa demokarasi kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu ibyo byose by'ingenzi bikenerwa noneho kugira ngo abantu batangire buhoro buhoro kandi rero ikindi ikaba na process igomba kudahita yihuta cyane yihutirwaho kuko nanone mushobora kubona kumva ko iki kintu gifite inyungu ushyira hamwe bifite inyungu nibyo ariko nanone nuhutiraho ugasanga nanone hari byinshi bihise bipfa kubera yuko mutabanje kugenda rimwe na rimwe ibishobora kuba ibyaba inzitizi mugerageza kuba mwabiganiraho mugerageza kuba mwabyumvikanaho ibyo mutumvikanyeho mukavuga muti ibi twabitwara gute ku buryo bitasenya ibyo twamaze kumvikanaho ibyo byose rero ugasanga biba ari ikibazo ariko njyewe ikintu buri gihe moranizera nuko nihazaza indi generasiyo y'abayobozi new leadership y'abayobozi ntekereza yuko icyo kintu gishoboka kubera yuko aho n'isi nageze nta kuntu ushobora kugihunga ni nayo mpamvu usanga niyo utahita ubigeraho ariko uriya muryango ukamera nk'aho ukomeye kuko urabona nka SADC biriya bihugu byo mu majyepfo kuvuga uti niba habaye umutekano muke muri kino gihugu muri Mozambique reka duhite twetelefona niba hari ikibazo usanga ko nk'uwo muryango ufite imbaraga CEDEAO muri birya bihugu byo muri West Africa usanga ko uriya muryango wageze kuri byinshi kandi ufite n'imbaraga kubera ko nk'ubu wamaze hari amahame amwe n'amwe bamaze kwemera nk'ubu muri West Africa niba habaye nka kudeta ikintu cyanangaje ni ukuntu hariya muri Chad burya babaretse naho ubundi ubu ngubu ntibagitorera bo umuntu wakoze nka biriya by'amakudeta ubuyobozi bwafashwe n'abasirikare cyangwa se babigira nka kuriya bagahita bavuga bati mugomba guhita musubiza abasivile nka biriya byo muri Mali bakomezaga kota igitutu bariya abasirikare bashakaga kuba bafata ubutegetsi ntibabusubize abasivile ibyo byose rero ugasanga bigomba kubanza kugerwaho ntabwo mushobora kubaka uriya muryango wa East African Community ugifite umuyobozi nka Kagame ugenda akajya gushotora abarundi ngo reka ajye gukorayo kudeta ibyo rero ntabwo bishoboka kuko none se ejo novuga ko wafunguye imipaka uwo muntu akirirwa yohereza abantu bajya kuroga abayobozi bajya kwica abayobozi mu bindi bihugu urumva ko ibyo muri guteganya ni nk'uko bavuga ngo abafaransa ngo nonongura ngo habaye Union European ngo none ngo bari kugenda mu Budage ngo bakajya kwica Angela Merkel bari kugenda kujya mu muri Itali bakajya guteza yakaduruvayo n'umutekano mukeya ibyo ntago mushobora kubaka umuryango ngo ubashe gukomera mu gihe izo nzitizi zitavuyeho nk'uriya Kagame aba ari kanseri ibigomba kugenda ukavaho kugira ngo noneho n'ibyo binde byo guhahirana gushyira hamwe byo muri akarere kacu bibe byabasha kugerwa no mu gihe mu gifite abayobozi nk'abariya bagiyeho amenetse amaraso menshi cyane bumva yuko uribuka ibyo yigambaga avuga ati si ubundi ngiye bankuraho ubutingo ngo intambara se ngo demokarasi se urumva niba utajya unatekereza yuko wowe ugomba kugenda ubwabyo biba ari ikibazo niba utari kubahiriza n'amategeko y'aho ngaho muri kino gihugu mu gihugu wowe ubwabyo washyize ukagenda uyahindura uhindura konsitisiyo kugira ngo ukomeze gutegeka ntabwo nibaza yuko ushobora kubaka umuryango ukomeye ikindi ya no kuba urabona nka kuriya imanza ziba zaragiye zicibwa nabi mu Rwanda habaye akarengane kenshi ababishoboye bakiyambaza ziriya nkiko zo muri East African Community burya u Rwanda niba rugomba kwerekana ko hari indi ntambwe rushobora gutera nuko nk'ibyemezo byabaga byafashwe na ziriya nkiko za East African Community bagombaga kuba bazubahiriza kuko niba udashobora kuzubahiriza none se ejo cyangwa ejo bundi ushobora kwitwaza ngo souverainete ngo natwe ngo dufite ubwigenge ubwisanzure bwacu ariko niba dushaka gushyira hamwe tukavuga ko urwo rukiko ruzaba rurenze inkiko z'iwacu umuntu ashobora kurwiyambaza mu gihe yumva ko mu gihugu cye atahawe ubutabera noneho ukavuga ko udashobora kubahiriza ibyemezo byafashwe nazo nta sinumva ukuntu haracyari urugendo rwo kugira ngo iriya federasiyo ya biriya bihugu byacu byo muri East African Community bibe byabasha gushyira hamwe kandi ni nabyo bizanafasha byaba ari mu mutekano byaba ari mu bukungu burambye kandi busaranganyijwe noneho ukazanasanga bishobora no gufasha mu by'ukuri kugira ngo n'abaturage ba biriya bihugu babashe kuba bakwiteza imbere urakoze cyane
urakoze cyane Komrade Serugendo kuba twavanye nakongera ariko biramutse binabaye inyungu nyinshi ziri ku Banyarwanda ndababwiza ukuri inyungu ziri ku Banyarwanda nibo bazabyungukiramo kuruta gukomeza kugira umutegetsi w'umunyagitugu n'uyu munsi afunguye umupaka kareba abanyarwanda bashaka kwigendera kuko ntacyo bapfana nawe ari nabyo tuvuga tuti twebwe dushaka impinduka mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda muduteze amatwi turavuga buri munsi muza gutega amatwi mugatega amatwi ubundi ikibazo gikurikira no kwibaza ngo what is next babenshi bati ntago mubasha kudukomvenga yeye ari umuntu Serugendo n'ibyo bivuga ibibazo by'abanyarwanda nta muntu ukeneye ko bamukomvenga ibibazo by'abanyarwanda ni bya bindi bavuga ngo ni common sense birumvikana kereka umuntu ushaka kubyirengagiza umuntu azabitera umugongo ngo kugira ngo abashe gusinzira azabitera umugongo kugira ngo atiteranye na system azabitera umugongo nta munyarwanda n'umwe utazi ko FPR imubangamiye my friend nshuti zanjye nta muntu ukeneye ko bamukomvenga ku bibazo byo mu Rwanda n'aba bavuga ngo biragenda neza ibyo bavuga ku mugaragaro ibyo bavuga biherane biratandukanye Kagame nawe nababwiye ati ndiko mutankunda ati bamwe mumbeshya ko mwanoye ati abandi simwanoye niba kuguna agiye bivuga ati nanye simbakunda niko biteye icyo dusaba rero nta kindi twebwe dukunda igihugu cyacu twebwe dushaka gufasha abanyarwanda muri kino gihugu harya uburyo mugasinzira ureba ibibazo nk'ibi ngibi hari abantu muganira akabona ati kugeza magingo ntabwo ibibazo by'u Rwanda murabasha kunyumvisha uko biteye kandi mukajya agatashira ahamagara ati mwene wacu bamutwaye inzu mwene wacu bamutwaye imitungo mwene wacu baramusenyeye mwene wacu bamukoreye ibi icyo rero ntabwo abyita politike we wabyita ko bamuhohoteye ariko nkamubwira nti dore naho wibeshyera rero niba ugira ngo ukarese FPR FPR ntabwo bayikaresa my friend FPR ntabwo ukeneye ko uyikaresa kugira ngo idahitana mwene wanyu cyangwa idahituma hari uwo bahohotera Kagame afite gahunda ye kandi njye mvuga ko ari nayikora neza ahubwo twebwe nk'abanyarwanda muri iyi myaka 30 njya numva amatemonyaje abantu bagaruka bati twarapfuye ibyo nibyo twarapfuye ariko ntabwo tuzahora turirira ngo urupfu tugomba gufata sitarategi yo kurwana n'urwo rupfu no kurwana n'uwo muntu utwica ntabwo mvuze ngo tubivuge kuri radiyo simivuze ngo tubigane ku matelefone hano ariko nzi neza ko nangwe mutari abana mwajya aho mubarizwa mwakwisanga mugatanga ibitekerezo byaba byiza mugana ihuriro nyarwanda byaba byiza muje tukabiganira dufite inzego dukoreramo dufite ubuyobozi dufite gahunda FPR nayo irabizi ntabwo twicaye hago turaye majoro gusa kuko twabukire dukora uyu mwanya twakoresha ibindi ariko twagurukije nuko ibazo by'abanyarwanda biduhangayikije ko muri serugendo naguha umunota niba ari ubutumwa sigira abatereza amatwi kino kiganiro cyane cyane abo bavuga ngo hago barabakumva ikibazo by'u Rwanda nkibaza ni amateka y'abanyarwanda mu myaka 33 n'ubwo dushaka kubonamo ingingo imwe gukomvenka ubwo nyine niterereriyo ntakundi
Serije icyo nabwira abo bantu niba atari kwirengagiza impamvu yuko tugomba kurwanya FPR impamvu yuko buri butegetsi bwa FPR ari bubi kandi bubangamiye abanyarwanda iyo ntago twagumbye no kwirirwa tuyishidikanyaho icyo uwo muntu avuga ngo niba ari kumukomvika keretse nibashaka abamukomvika we icyo yakora uruhare rwe yagira ariko niba ari umuntu utareba inyungu ze gusa ari umuntu wumva ko mu gihe inyungu z'abandi muri rusange zibashijwe kugerwaho nawe ubwize zaba zagezweho ntabikoreshwe n'ubwoba cyangwa se kuvuga ngo nuko nakwigira mu Rwanda cyangwa se nagira iriya terabwoba FPR yashyizeho abantu ubwicanyi kubafunga kubatoteza ibintu nk'ibyo ariko ubundi nta munyarwanda ngewe numva cyangwa se uwaba afitemo inyungu ku buryo yumva byanze bikunze aba agomba kwirengagiza kuko burya nabyo tujye tuvuga abanyarwanda bacyafite ikibazo cyo kutava mu kugerageza kureba kure kurenga nk'amoko yabo hari abashobora gukomeza kuvuga ati ariko n'ubw'ingoma yagira ariko yuro perezida ubwoko bwanjye Kagame ari perezida ubwoko bwanjye noneho akaba yajya mu Kigali nk'icyo ngicyo n'amakosa abaye akayirengagiza ati ingoma zose niko zimera n'iki ariko mu by'ukuri umuntu uri hanze muri ibi bihugu byateye imbere abona ukuntu ubuyobozi buba bumeze ubuyobozi bukorera abaturage bumeze abona ubwisanzure abantu bafite abona uburyo akarengane kataba ari akarengane ubona ko ari guhabwa intebe n'abayobozi ahubwo niba hari habayeho n'ikibazo ukabona uburyo bacyamaganye bati uyu muntu wakoze ibintu yagombye guhanwa nubwo ahantu hose haba ibibazo abo bantu bavuga ngo ntabwo bari convinc Serije kubwira ati muhora muvuga ibintu bimwe mwatubwiye ibintu bimwe ahubwo ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo weho wakora iki ndetse niba batagukomvika y'icyo weho ku ruhare rwawe wakora ni uburyo ukubwira ngo hari amashyaka menshi ngo hari ahubwo abaye n'igihumbi yewe ntacyanwa yo kugira ngo weho ujyaho wicecekere ntugire ikintu ukora ntugire ikintu ufasha ntugire ikintu ushobora nawe kuba watinyura undi mugenzi wawe cyangwa se ngo ube wanafasha n'abatinyutse ibyo rero ni urwitwazo kandi rero njyewe mbona sindi niba tubiterwa n'amateka yacu cyangwa se kwikunda cyane umuntu akavuga ati reka ndeke Serije aba ari we urega gatuza hariya ati nimbona adapfuye cyangwa se nkabona hari icyo agezeho ati buriya nzamubwira ko namusengeraga niburya twari turi kumwe naragusengeraga naragufashije niburya kutarubizi ni niyo mpamvu wanabigezeho ibintu nk'ibyo abo bonyi bazapfa no muri za revolusiyo nyinshi uzasanga hari ababa barafashe sakrifisi nyinshi cyane noneho ugasanga ahubwo umubare munini w'abandi nabaje kwirira uwo musaruro ofuruwe nziza z'izo sakrifisi baba baragize ariko Serije icyo narangirizaho ni uko ntabwo bagombye guca abantu intege abanyarwanda bandi basigaye bo ntabwo bagombye gucika intege icy'ingenzi ni uko buri wese atangira akagiraho uruhare rwe uko abyumva uko yumva yashoboraga kugira aho kugira ngo usange ahubwo njyewe ndi gukritika abagerageje abari kwitanga aba utangira kugenda ubaca intege ngo ntacyo muzageraho ngo ntabwo mwumvikana aho kugira ngo ahubwo we aze ababwira ati dore icyatuma mushobora kumvikana dore uburyo mwagombye kubikoramo nicyo rero ahubwo njye nasaba abanyarwanda yuko buri wese ahaguruka cyangwa se yumva ati njyewe nakora iketse naganiriza mugenzi wanjye nkamubwira ni twagombye gukora uko dushoboye ku buryo iriya ngoma byanze bikunze igomba kuzava urakoze cyane Serije nicyo narangirizaho kuko igihe cyaturangiranye ubwo naho ubutaha kandi nkaba nsoze ngushima nanagushimira akazi keza ukomeza gukora urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Serugendo no kugushimira akazi mukora usibye kuza gufatanya natwe ku biganiro no muri mu buyobozi bw'ihuriro byo mamukora turabizi ni ibintu bitwara umwanya n'ubwitange no kugushimira rero namwe mwese mudukurikiye aba bagabo mubona baritanga cyane kuba bababaze mujye mubaha nubwo butumwa bwo kubankuraja bitewe n'ukuntu bitanga amasaha nijoro amanywa nijoro kugira ngo bakomeze babakorere bakore ibyateza abanyarwanda bose akamaro naho dushoreje n'inshuti mutezemo turaditahuka twababwira tuti ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ku barimo kubyuka ariko utekereza uti igihugu cyawe kiragukeneye igihugu cyawe kirakwifuza yuko aricyo wakora kugira ngo ufashe abanyarwanda kubatabara iriya ngoyi y'agatsiko ka FPR inkotanyi hari abasigana ngo bizakorwa n'abandi abandi nabo bati niba bazabikora ariko u Rwanda ntabwo rwari rukwiye kuba turusiganira kuko ni igihugu cyacu ni igihugu cyacu ku buryo umunyarwanda wese yagombye kumva yuko ari inshingano ze ari responsabilite ye yuko yari akwiye gukora kugira icyo akora kugira ngo afashe abanyarwanda kwigobotora iyi ngoma y'igisuti cyangwa ingoma mbi imena amaraso mwakoze cyane kuri mwese twabanye turabakunda kuri radiyo itahuka murabona agaciro nawe ubutaha
goodbye.